Blog Talk Radio.
Itahuka ivugira Washington DC turi kwa gatanu ni tariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni 2022 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye nkaba mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba mutwihanganire kubera retari dutangiye dutinze twa dufite nyine utundi tubazo umuntu yagombaga gukemura ariko ikiganiro cyacu kikaba gitangiye kuri mugoroba ngira ngo tubaye ikaze mwese kuba dukurikiye mu gihugu cy'u Rwanda muri urukerera abenshi bati ntabwo twaryama cyangwa twabyuka tudateze amatwi ibyo radita ukitangaza cyangwa mutubwira abenshi batare n'amakuru turaza kubiganira rero kubera ko amakuru menshi mu mutubaza nyine mwe turaza kuyavugaho ariko turaza kuvuga ku ngingo ebyiri bitewe n'uko tutakaje igihe kirekire nyine muri retari tugize mu byihanganire wenda turi kumwe n'abasangira abantu batandukanye rero reka mbasuhuze ingingo turi buvugeho dabor ni ukuvuga ko turavuga kuri inama ya RPF Inkotanyi mwabibonye ko Kagame yivuze kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma aravuga ibisambo akavuga abatumva akavuga imana abenshi baribaza bati iriya disikuru ye irimo ubutumwa ariko umugabo ni we witunga urutoki mu byo avuga turabireba mu kanya n'abasesenguzi bacu ku ngingo ya kabiri intambara ya 23 na FARDC kuva ejo yaratangiye FARDC irimo irarasa nyine yivuye inyuma E23 murashaka kumva byinshi rero iyo ngingo turayifite kuri mugoroba nabwo turayiganiraho muri iki kiganiro ndi kumwe na François Mutuyemungu ndi kumwe na Epimache na Mushobora ndi kumwe na Rusagara Inyasi ndizera ko na Axel Kandisha baza kuboneka ni ekipe rero y'abantu tugeze kuri batanu dufite ibitekerezo bitandukanye tuza kubafasha kugira ngo mubashe kumva izi ngingo ebyiri mu busesenguzi bw'abasangirangendo batandukanye ndizera yuko muri mubashe kugira icyo muvanamo kuri uyu mugoroba kandi kibafasha namwe mu guteza imbere iyi struggle turimo no kugira ngo twiboze buno butegetsi bubi bwa FPR Inkotanyi reka rero duhe ikaze bagenzi bacu tugiye kubana duhere kuri François Mutuyemungu muraho murakomeye François
mukomere cyane turabashuje bwana Serge tongere tubashimire ko mudutumiye muri studio za Radio Itahuka dusuhuze kandi abakunzi ba Radio Itahuka abakunzi ba Radio Ubumwe nsuhuze abasangirangendo mukuru wacu Epimake nsuhuze kandi na umuvandimwe Rusagara mvuga ngo rwose mu by'ukuri ni iby'agaciro nkeka ko kandi kibuze kugira ubutumwa gisigira abanyarwanda murakoze Serge
murakoze cyane François Epimake nta mushobora namwe ikaze mu kiganiro cy'Radio Itahuka
ndagusuhuje bwana Serge kandi nanjye ni by'umunezero wo kuba duhuriye muri iki kiganiro ngasuhuza François Mutuyemungu nkaba nishimiye kugira guhurira nawe mu kiganiro ngasuhuza bwana mugenzi wanjye Maître Rusagara nkaba nsuhuje n'abadukurikiye bose cyane cyane abakunzi barabyitaho kabyensiri ariko cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda abanizeye ko turi bugira ikiganiro kiza urakoze
urakoze cyane Epimake nta mushobora Comrade Maître Rusagara ikaze mu kiganiro
Comrade Serge ngushimire kandi nagusuhuze nsuhuze abasangirangendo François na Epimake nshimishwe cyane na invitation yanyu Comrade Serge muri studio za Radio Itahuka kandi nanone nshimishwe no kuba muriye muri iki kiganiro n'abasangirangendo babiri basanzwe kuri Radio Itahuka atari abashyitsi uyu munsi rero ntabwo ndi butware umwanya mwinshi cyangwa munini no gusuhuza nanone abakunzi bacu abanyarwanda aho bari hose ariko by'umwihariko ngira ngo intashyo kuri uyu mugoroba zijye ku bayoboke b'ihuriro nyarwanda nkaba rero Comrade Serge ngira ngo mpinire hano basubize indangururamajwi mu gihe gikwiriye muri buze kunyemerera noneho nsangiza abadukurikiye ibitekerezo bafite kubyo tugiye kuganira murakoze
urakoze cyane Comrade Maître Rusagara ngushimire kuko hari byinshi uri dufashe nyine ku ngingo ya mbere kuko twari twabiganiriye muri iyi minsi mbere twiteguraga inama ya RPF hari byinshi nagiye mbona batwandikira Comrade Axel mwamutwumva abutwumva biragaragara ko Axel ataratunganya sisiteme arimo gukoresha ndizera yuko twumva aza kuboneka ko nafite ibitekerezo rwose araribwaribwa gutanga kuri uyu mugoroba nibidakunda turashaka ubundi buryo tumwinjiza muri studio ariko nize ko biza gukemuka ndagira ngo rero mu gihe Axel ataraboneka dutangire ikiganiro cyacu tureba ku nsanganyamatsiko irebana nyine n'iyi nama ya RPF twari twararitse abakunzi baragitahuka mu kiganiro nagiranye na Maître Rusagara ku wa gatatu tubabwira yuko uyu muryango wa RPF Inkotanyi uzaterana kandi abakunzi baragitahuka n'abakunzi b'urunyarwanda mu gihugu baravuga bati ibintu tubahaye ni mu biganiro mbere yuko inama ya FPR iterana twarabikoze kandi baranadushimye nabonye feedback nyinshi cyane Metro Sagara wabonye ubutumwa bwinshi baduhaye kuri WhatsApp abakurikiye kiriya kiganiro baranyuzwe ndagira ngo rero wenda muri iki kiganiro ntabwo turi bivuge byinshi kubera ko iriya ngingo ni nini cyane ndagira ngo twibande ku bice by'ingenzi bitoya Kaga Henose Maganya araganya mu kuganya ariko no kunenga avuga ati uyu ni umwanya mwiza mbonye wo kuza kunenga umwanya mwiza platform abonye wo kuza kuvuga ibimurimo anasaba abanyamuryango ba RPF Inkotanyi ati namwe ari mu bivuge uhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma iyo avuga ukuntu abantu bari muri iyo nama bateye bose uribaza uti iriya composition y'igihugu cyose n'ubuzima bw'igihugu cyose aravuga abanyapolitike akavuganya abanyamadini abasirikare abikorera ku giti cyabo bose bari muri iriya nama ati n'ubuzima bw'igihugu nanone ari uvuga ngo ni umwanya mwiza abonye wo kuza kwinigura ni ikibazo gikomeye cyane ni perezida wa repubulika afite ubudahangarwa ahabwa n'itegeko nshinga ashobora kwinigura igihe cyose abonye nta mpamvu yo ngo ategereze nagera mu nama ya FPR bwa rijya kwinigura harya aya manama akoresha mu ntara ni inigura ya nama y'umushyikirano ni inigura ya mwero ni inigura kuvuga ngo ni umwanya mwiza wo kwinigura rero wo kuza kuvuga ikimuri ku mutima asaba bagenzi be barera ngo namwe babivuge iyo batabivuze birabemera ku mutima nabonyemo harimo akabazo gakomeye cyane ikindi kintu yavuze ni ikintu kirebana n'ab'igihugu Kagame niwe mujura wa mbere w'ibigihugu twabivuze mu kiganiro gishize uraza kubisubiramo cyangwa uraza kubisubiramo mwese kuba nenga b'ibigihugu avuga ati noneho biri mu batoya biri mu bato ntabwo bikiri mu bakuru muri za politiki zishaje nanone akavuga ngo hari abantu bavuga ngo muzi icyo ndicyo gamwa ndakeka ariko abantu bajya bavuga Kagame nawe ni muzi icyo ndicyo akanyisha umuntu wese ati muzi uwo ndi we muzi icyo FPR ari cyo kuvuga rero ngo abantu ngo bajya bavuga ngo muzi icyo ndicyo ngo ntabwo byari bikwiye kuba gikora mu Rwanda kuba bikora mu Rwanda niwe ubikoresha cyane kuruta abandi nanone ikintu cyitwa ngo Imana ngo abantu bamutumaho bakaza kumuraba bamufite ubutumwa bw'Imana yakigarutseho turaza kureba nanone icyo kivuze mu nyemere duhere kuri audio ya mbere kuko mfite amaudio agera kuri abiri kugira ngo twifashishe muri kino kiganiro noneho bitange umwanya kugira ngo bitekerezeho mukurikije ibyo yamaze kuvuga noneho twe twabiganiraho tumaze kumva amwe mu majwi ye ku giti cye byagira icyo bifasha muri kino kiganiro cyacu cy'umugoroba
mu nama y'abaminisitiri hari izindi nama ngirana n'abandi bayobozi hari inzego z'umutekano abajenerali igisirikare nta na rimwe nibagirwa kubibutsa icyo ngicyo ariko imaze kumera nk'indirimbo rimwe na rimwe umuntu akavuga kandi abantu bakemeranya nawe ko ariko bikwiriye kugenda ndetse bagatanga n'ibitekerezo byiza yongera kunama n'abagiraga cyangwa n'abagisha ariko abantu basohoka bajya hanze mu mirimo bigasa nk'aho nta cyabaye nta kiganiro kigeze kigwa nta nama twagiye nta mikorere mizima tuzi tugomba gukurikiza ntabwo ari ukubikorera ntabwo ari gukora bizima cyangwa gukora uko bikwiye kubera ko hari uwo ushaka gushimisha igihugu cyacu bya bibazo navugaga kugira ngo bikemuke ibyo ni byo bidusaba ntabwo ari ikintu gikomeye kigoranye kumva
abantu gusa bahora barwana n'imitima yabo hagati yo kumva ibikwiriye gukorwa n'inyungu zabo bwite ahora hari intambara asanga abantu benshi icyo kibi nicyo kiganza kinesha imitima yabo ibyo bye birangoye guharandwana n'imitima y'abantu ntabwo nabishobora nta bushobozi mfite nimwe mufite ubushobozi bw'ibiri mu mitima yanyu nibyo navuze mbere n'imana yanyu namwe nimwe ushoboye icyo kibazo nyo ntacyo nakorera imitima y'abantu cyangwa ubwenge bw'abantu bitajyamo ntabwo rwose birenze domeni yanjye birenze ubushobozi bwanjye ariko kubera nanone twese icyo duhuriyeho iki gihugu kubera inshingano dufite ntabwo twaterereye ngo tuvuge ngo reka ibintu byose umuntu yikorera ibyo ashaka n'umutima we n'imana ye ibyo haba chaos ubwo uba ushaka chaos ntabwo chaos ikemura ibibazo na rimwe hagomba kubaho rero uburyo bwo gukurikirana uburyo buhagarika ibyo ngibyo bibi biba bidakwiriye kuba kuko biratwangiriza twangiriza twese byangiriza igihugu hari abantu bimaze igihe kinini abantu bakaza kambwira ngo bamfitiye ubutumwa nkabakira navuba ahangaha ntabwo ari kera bambwira ko Imana yabatumye mbatega amatwi ariko nubwo mbatega amatwi ntabwo mbemera ndetse simbi babwira ariko bavaho bazi ngo ndavuga ngo urabeshya uri umunyakinyoma impamvu ni imwe uje ukanyigisha imico myiza ukanyigisha ibitekerezo byiza ndetse ukaba wanambwira aho nkosheje ukanyereka uburyo ubwo ari bwo ibyo nabyakira neza tukabigira n'impaka ndetse wenda nkaza kugeraho numva koko uri mu kuri bigatuma nakubwira ko nemeranya nawe ndetse nkaba nahindura agiye uko natekerezaga cyangwa ibyo nakoraga ariko uje umbwira ngo watumwe atumwe n'Imana mubo Imana yatuma mu by'ukuri n'igihe abanza guhera kuko mujya kuntora ku umuyobozi wa RPF nkoresheje n'ururimi rwabo amagambo yabo ni ukuvuga ngo Imana yarabakoresheje murantora none se ari uko bimeze kucya rimwe yatuma kandi ntintume cyangwa ntimbwire ibyo rero bimwe nahindi bubigereho ariko kambirangiza ni umujya kuko bijyanye n'umuco wa RPF na politiki ya RPF ntimugashukike uburyo bworoshye buri muntu agushuka ugatwarwa ugakurikira ntabwo ugera kure ntabwo ugera kure utarahura n'ikibazo uburyo rero budasanzwe dukoresha aba muri RPF cyangwa ndetse no mu mikorere yacu muri rusange mu gihugu niyo yatugeza kure naho iteka igihe cyose gukurikiza amabwiriza kuvuga ngo hariya babigenza batya mu kindi gihugu babigenza batya natwereka bari ko tubigenza cyangwa babigenzaga batya hano ni uko bigomba kugenda ntibihinduka ndetse natwe ubwo nibyo twavuze ngo tuzadukora gutya ni ibintu bigenda bihinduka ibintu biri dynamic uko twaba dukora ubu biri no mu mategeko iyo dusanze bitajyana n'igihe cyangwa bitajyana n'inyungu z'igihugu z'abaturage b'u Rwanda n'iki dushaka uko tubihindura cyangwa se tugakoresha ubundi buryo butari no muri ayo mategeko cyangwa se butabuzwa n'ayo mategeko kugira ngo tugere ku nyungu z'igihugu unconventional methods unconventional methods zagejeje zigejeje zizageza u Rwanda kure ntabwo mvuze ngo conventional methods tuziveho uburyo busanzwe bumenyerewe ndetse wenda abantu banemeje baganiriye ntabwo mvuze ngo tubiveho oya icyo mvuze ni ukuvuga ngo dukwiye kurenzaho ntabwo twagumaho ntabwo twaba ingwate dukwiye kurenzaho tugakora ibindi ni ku igihugu cy'u Rwanda imiterere yacyo ubudasa bw'igihugu nicyo bidusaba ni nayo mpamvu rero twifuza imbaraga ubushobozi ubumenyi bwa buri wese buri wese n'uwo twaba tutavuga rumwe n'uwo twaba tudahuje imyumvire
bitahuka muramwumvise rero Kagame aho anasoreje n'ibintu biteye impungenge aho abwira nyine abayobozi muri RPF abayobozi b'igihugu by the way ntabwo ari abayobozi muri RPF bose kuko ni ubuyobozi bw'igihugu buri aha ngaha nk'uko yabitangiye abivuga abanyapolitike bari mu mashyaka atandukanye abihaye imana abasirikare aba bantu bari muri iyi nama bafite 99% na 99% by'ubuzima bw'igihugu nibwo agaruka aha ngaha ubona akora ibintu biri conventional atabyemera avuga ngo tugomba gukora ibintu biri unconventional bitari muri approach ya convention. Metero usanga reka ngo uhereho cyangwa Axel banza umbwire niba wabashe kumvikana niba tukumva kuko nakubwiye gufungura mikoro yawe mikoro yawe irafunze nabibonye kuri screenshot wanyeretse waba wayifunguye ugasoza abantu uteze amatwi ikiganiro. Axel ntabwo nkumva mikoro yawe irafunguye nako irafunze nabonye igifunze nk'uko nakubonye hano muri studio iracyafunze. Anyway, mu gihe utarakemura icyo kibazo Metero Rusagara nagira ngo ijambo urumva ibintu Kagame avuga abantu aganira nabo abo basirikare be abo banyapolitike ati ntabwo nzi ikindi nakora. Ibi bintu bimaze imyaka myinshi, imyaka 28 iyi sitire ya Kagame y'imiyoborere ya Kagame yo kugaraguza abantu agati yo kubacira imanza yo kuvuga yuko adafite icyo yabakoresha ngo ahinde n'ubwenge bwabo iyi ni sitire igaragaza umunyagitugu 100%. Nizi ni amagambo ijambo ryawe Metero Rusagara kuko hari impamvu n'abantu bari muri SPL bari basabye ko tuganira mbere y'iyi nama ngira ngo nguhereho rero ku gace ka mbere k'iyudi wumvise ibyo ubashe kumva muri iri jambo rya Kaga wadusangiza ijambo ryanjye.
Urakoze Comrade Serge nanone ngo shimire wenda mpereye kuri ibyo wari uvuze aba senior cadres bo muri RPF bari badusabye ko tuganira kuri iyi nama n'ubundi icyo bashaka ko tuganiraho baganiraga basaba ko tuganira ku bujura bwa Kagame kugira ngo bujye hanze bumenyekane mbere kwaza kuko abari bari bazi ibyo arimo ategura kuza kuvuga ni ibi byerekeranye n'ubujura ariko ndatekereza ko byagize icyo bikora kuko Kagame yagiye gahoro gahoro ntago yigeze avuga byinshi kuri biriya ntago yatunze abantu urutoki cyane nta nubwo yikomanze ku gatuza cyane kubera impamvu we ntamenya ariko mbere yo kugira icyo mvuga kuri ibi bintu byabaye bya Kagame reka tujye tubanza tunarebe uko situasi bimeze. Iyi nama bavuga ni inama yabaye yatangiye kuba uyu munsi kwa gatanu ndetse uzakomeza n'ejo kwa gatandatu nibwo izasoza keretse wenda Kagame agize indi mpamvu aba kuko ubona ko ni ubuzi ibyo arimo ayobora kuko
iyo uyisuzumye ukareba
neza
usanga ndimo kwisubira
kibaye muranyumva noneho ndumva bitunganye. Icyo nashaka kuvuga rero ni iki iyi nama Kagame ayoboye yatumije ni inama ya biro politiki ya FPR rero bikaba ari ibintu byumvikana ko ari inama yagomba kubamo abantu gusa bagize urwego rwa biro politiki ya FPR. Iyo inama nk'iyi ngiyi rero igenewe biro politiki igize gutya igatumirwamo abantu bo mu yandi mashyaka igatumirwamo abihaye Imana igatumirwamo n'abandi bakozi ba leta batemerewe no kuba mu mirimo ya politiki byonyine ubwabyo bikwereka ubwoko bw'inama ubwo aribwo bikwereka agaciro k'iyo nama kariko ugira mu magambo makeya nuko iba yatakaje umwimerere wayo. Inama mu gihe yatakaje umwimerere wayo mu gihe inama igiye gukorwa igateraniramo n'abitagenewe ntacyo iyo nama iba igiye gukora ntacyo nama ibiri
Metero Rusagara ntabwo ari ukurogwa no kugira ngo wenda nkwibutse ko si ubwa mbere bibaye si n'ubwa nyuma tubibonye niko bisanzwe biba hari inama tubona tumiramo n'andi mashyaka na za nama zahinduraga itegeko nshinga zo muri RPF twayatubona n'abandi mashyaka muri za PDPR bose batumirwa bakazi participamo mwakomeza aho ngaho
ibyo bikwereka ko FPR itakibaho mu magambo makeya nta FPR hari kuko nta gushobora kuvuga ko FPR ikorera muri CND muri PSD nta gushobora kuvuga ko FPR ikorera mu rusengero rwo kwa Minyoni nta gushobora kuvuga ko FPR ikorera muri RDF FPR ni ishyaka rya politiki rigomba kuba riyobowe n'abanyapolitiki uko amategeko abiteganya abo banyapolitiki nibo bagize urwego rwa biro politiki y'iryo shyaka ni gute se umbwira ko biro politiki mu nama yayo kwiga kwa addressing ibibazo by'ishyaka ushobora kuzanamo abandi bantu bo murindi shyaka ushobora kuzanamo abandi bantu bakemere gukora politiki
ibintu muri convention tubyihorere dukore ubudasa bibe in convention ibintu by'amategeko tubyirengagize dukore ubudasa bwacu
yes ubu rero ubuzikizi inama zigamije ni Kagame wenyine abandi ntago baba bazumva ubuzi ubwoko bwazo ni Kagame wenyine donc hano ni Kagame ubatera kiyikiriza nta n'ushobora kugira ikindi gitekerezo atanga kuko ntago ushobora gutanga igitekerezo ngo gitange muri cadre kidakwiye kuba gitangirwamo wamenye ugitanga ute usiye kuza kuvuga ngo ni kongere ngo ya biro politique nta muntu n'umwe ushobora gutinyuka nta n'umwe usibye Kagame ubuvuga nyine ko ari ibintu biri unconventional ko bifite aho bigejeje igihugu ko byubatse igihugu bifite n'aho bikigejeje wenda turaza no kubisubiraho ariko ibi ni mu buryo bumwe so iyi nama rero ni zeru abitwa ko bakiri muri FPR ntibamenye FPR bafite iyo ari yo ni umuntu umwe ubyuka gusa akirotera akavuga ati ndashaka ko na kanaka abigena uko abishatse uko amategeko abigena yo muri FPR stati ya FPR uko ibigena ntabwo ariko Kagame abikora so nta n'ikibazo rero kindi kiba cyagenwe kigomba kwigirwa hano ni Kagame uza akabibwirira gusa abaje kubakangara no kubabwira ibyo ashaka barabimenyera ariko mu magambo make ari ikimenyetso cy'uko FPR ibyayo nta igihari haba Kagame wenyine wikorera nk'umusazi agakora nk'uko ashaka uko yabitekereje uko abyumva nuko nguko ababwiye nabo baka intera ateye niyo bikiriza nta kindi dusubire ku byavuzwe rero Kagame yavuze ku bintu by'ubujura abantu bibangwa ikibi ntabwo kigomba gutsinda icyiza avuga ko abantu bafite inda zidahaga avuga ngo abantu batanga imisoro ngo bakiyuha kuya ngo ariko ngo abandi ngo bakarenga bagakora ibibi aravuga ngo ni umururumba ngo ni ukudahaga ngo atanyurwa ariko yabivugaga gakeya ubona afite ipfunwe ubona afite isoni z'ibyo avuga kuko ibingibi bavuga hano byose ibingibi avuga byose ibingibi avuga byose niwe uba witunga gatoki ndababwiza ukuri aba bayobozi bose mureba mu Rwanda baba bari mu kintu cy'ubwoba kitagira ukuntu kingana ibi byo kuvuga ngo ubuzi cyaye ndico n'ibiki byose bafite ubwoba kuvuga ngo abayobozi ngo barega udutuzi imbere y'abaturage neye bafite ubwoba maneko za Kagame udushwiriri tugendagenda ngo tuba tubariho kuneka no kubaregaguzwa ntabwo ari byo ahubwo ni Kagame ubu kugeza uyu munsi n'usigaye wibaza ngo icyo ndico ngo nicyo atazi ngo ndico ntazi icyo ntazi nawe mu magambo makeya twagaragaje ubujura bwa Kagame twabugaragaje imbere y'iyi nama kandi tubugaragaza tubisabwe n'abantu bari muri iyi nama abantu bari muri ina n'ubu narebanaga nabo hariya nibo badusaye ati mushyire ibyo bintu hanze ku mugaragaro twarabihashyize Kagame ubujura bwose akora aho bwakavuye bukanagera yewe turimo no kugereza kubishyira mu gitabo turimo no kugereza kugaragaza uburyo amafaranga y'igihugu yitwa amafaranga ya leta Kagame yakinisha akayakura mu mufuka umwe yashyira mu wundi ayakura hamwe yashyira handi kandi byose ari bya Kagame byose tuzabishyira hano hanze ku mugaragaro. Ariko iba navuga igihugu kirakennye ntagashobora kuvuga ku bibazo by'igihugu ukuntu bikennye ukuntu gikennye ubukene gifite kwasi kwari bubiteza ikintu cyose twarabiganiriye ejo bundi ahantu hose hari ifaranga niho akora. Ariko ndakubwiza ukuri ibihe tugezemo tugeze Kagame aho agiye gutangira gushaka kwiba amafaranga y'abantu b'abaturage bo hasi kuko ntago agicuruza ayo hejuru yose yarayafashe inkunga zose ziza ziremereye zose yarazifashe ahaturuka mu misoro ya leta yarayifashe ubu aranatekereza ubundi bucuruzi kuko abanyarwanda bakennye ibintu abanyarwanda bashobora kugura ni amagi yo ku muhanda ni ibidiya ni ibiraha ariko Kagame ari mu bucuruzi abakora jaride mu mujyi ni aba Kagame. Ejo bundi turaza kumubona Kagame aho ati ubwo abanyarwanda benshi batunzwe n'ibidiya n'amandazi muri ino minsi Kagame tuzaza kumubona no mu bucuruzi bw'ibiraha n'amandazi n'ibidiya aho hose naho araza kuhagera narangiza agiye kubirega aba bayobozi. So abanyarwanda nibitege byinshi ni umuyobozi ni umutegetsi urya karibwa na katarebwa ari mu ndege ari mu bwubatsi ari mu muriro ari ni mu bindi ariko ejo bundi tuzamubona mu biraha kuko biribwa n'abanyarwanda benshi ari abakene aribo babirya ari benshi azatekereza byibura kuri abo bakene ko buri muntu yajya amukuraho ifaranga rimwe niyo mibare ya Kagame. Ku bijyanye rero n'ibyo avuga ibintu biri unconventional mu bikora ngo byubatse igihugu ntekereza ko noneho abantu bumva neza akaga igihugu cyahuye nacyo nako impamvu abantu bashyiraho ibintu biri conventional ni ukugira bashyiraho terms abantu bumvikanaho aho ati ibi bikorwa gutya ibi bikorwa gutya ibi bikorwa gutya bikandikwa ushatse gukora ibinyuranye nabyo bakamugarura ku murongo akavuga atariko ibintu biteganyijwe gukorwa gutya na gutya. Now iyo perezida w'igihugu avuze ngo dukoresha ibintu birani conventional ngo byubatse igihugu ngo bifite aho byageje igihugu bifite aho bigejeje u Rwanda kure nuko ari we wenyine ibintu birani conventional ufashe igihugu byonyine n'abantu babiri batatu aho bahuriye n'ubwo mwa muri muri association cyangwa mu ishyirahamwe runaka mugomba kugira amategeko mushyiraho mukayumvikanaho y'ukuntu ibintu bigomba gukorwa. Otherwise bitagenze gutyo ngiye mbafite uko ntekereza byakorwa epimaki ufite kubitekereza mutuye mungu ufite kubitekereza Serge nawe ufite kubitekereza ibyo rero bitera kajagari nibyo rero biba mu Rwanda. Ubu buryo burani conventional nibwo Kagame akoresha niwe ubuzi wenyine ni nayo mpamvu abantu benshi bavugwamo kuko iyo ugiye kugira ikindi kintu ukora kiba kinyuranye n'uko we abyifuza kenshi ugurira aho ngaho urahagwa abantu bashobora kumva akaga u Rwanda rwageze kunyuza kurenga kuri standards zizwi zemejwe zigomba gukorerwaho ahubwo abantu bagakorera mu buryo buri unconventional butigeze bwumvikanwaho ku buryo buri muntu wese abyumva ukwe uko abyishakira. So ni ikibazo gikomeye cyane ntago ibi bintu rero ku mugani wa Kagame ibyo avuga ni ukubeshya avuga ko byagejeje ko bigeje n'u Rwanda kure ahubwo byoretse u Rwanda byashenye u Rwanda byarushoye mu rwobo kuzarukuramo bizaba ari ingorabahizi kubera ibi bintu by'imikorere Kagame ahagarara we ku giti cye akivugira nibyo bikenesheje abanyarwanda nibyo byamugize umukire w'akataraboneka nibyo biteye inzara mu gihugu nibyo bituma yikubira amasoko ayariyo yose nibyo bituma ifaranga ryose ari kumira nibyo bituma yica uko abishaka nibyo bituma afunga uko abishaka nibyo bituma abanyarwanda bahunga kugeza uyu munsi ni ukubera ubu buryo avuga. So nawe rero ndatekereza ko imungu imaze kumugera kure mu mutwe kuko ntago Kagame yakaba yatinyuka mu ruhame ngo atinyuka be yavuga amagambo nk'aya ngaya niba amaze atangiye kujya avuga nk'ibi ngibi rero ni mu mwitege n'ibindi bitari ibi nabyo araza gutangira kubivuga. Ejo bundi ari mu ruhango yaravuze ati turi Musanze Kabarebe umujyanama we John ravuga ati abasirikare twe turaformata none na Kagame arongeye ibyo yongeye kuri Musanze avuze ikintu nk'ikingi ibintu nk'ibi nago bibaho turabizi ko ariko bikorwa niko bigenda ariko yakabaye aceceka ariko iyo atinyuka akavuga ibintu nk'ibi ngibi
ariko comrade once again aho ngaho no kukunganira subwambera bivuze ko aravuga ati dufite amoko abiri y'ubutabera dufite duha ba rutabera hari amagambo yabikoreshejemo n'ubushize hashize nk'imyaka ibiri itatu avuga ubutabera bubiri buri mu Rwanda ubwo butazwi n'ubundi buzwi no kuba yakora ibingibi nanone wowe ni ukubibona ariko ntabwo Kagame atinya kubivuga yamye abivuga urakoze cyane
ntatinya kubivuga yesu nibyo ariko akwiye kuba bivuga se arabikora nibyo ariko se akwiye kuba bivuga niba ageze aho abivuga rero nimutegereze na Karim uraza ukavuga n'ibindi araza kubishyira hanze nakabarebe nawe uzareba n'abandi nuko nguko nuko bizagenda bigenda nsoza rero reka mvuge ku kintu avuze cy'ubutumwa bw'Imana aho akerensa abantu bamuzanira ubutumwa bw'Imana ndetse akavuga ko Imana ariwe yakabaye ituma bwa mbere Kagame kimwe n'abandi abantu twagiye dusoma muri bibiri ya kera ni umwibone yumva ko iyo abonye afite indege akabona afite ziriya nzuri yifotorezamo n'inka zo kujya kwifotorezaho gusa kugaragaza ko ari umukire atekereza ko ni ibintu by'Imana ariko ari nako ariko bikora ubwo bwibone bukamurenga ariko twabonye abategetsi benshi bo mu bihe byo hambere bagiye bazira ubwibone ibi nabyo rero Kagame nawe akwiye gucisha make ajye yibona ku Banyarwanda avuga ibyo ashaka ariko ajye agerageza nagera ku bintu byerekeranye n'Imana yicecekere kuko ajye avuga ngo uwakinisha kumukuraho ngo yakubitwa ngakoyorwa n'ikimukubise ushaka gukinisha Imana ushaka gukerensa Imana no kwibona Kagame ashaka kuzahura n'ikibazo ndabizi kwa dukurikiye ngiye namugira inama yo kwirinda ibintu byo kwigira umwibone imbere y'Imana kuko ibi ngibi biramushyira ahantu habi cyane ikintu cyo kwibaza ngo ni ukubera iki ngo abo bantu ngo bafata nk'ibinyoma ngo Imana yakabaye ivugana nawe aribeshya Paul Kagame uribeshya Kagame ni ikivume imbere y'Imana ntago Imana ishobora kuvugana na Kagame Imana yamutumyeho abahanuzi arabica bacyizitemego arabisha uburyo bwonyine busigaye Imana ivu yavugana na Kagame ni ukumutumaho abantu gutegereza ko Imana kuba ari hariya yicaye agategereza ko Imana yamusanga ntago Imana irya ruswa ntago Imana uzayitumaho abarobisti ntago bibaho akaga ufite ni kamwe uri ikivume imbere y'Imana wishe ubwoko bw'Imana wisha abahanuzi b'Imana niba kugeza uyu munsi ushobora ab'Imana igutumaho wihebere nta rindi ruri ry'Imana uteze kuzabona nyamwanga kumva
turakumva turabukanya
kumva urabyanga ariko kubona byo kubona akaga kazakagiye kugwira ko uzakabona ndagira ngo komere dusereje nyemerere ndeke gutwara umwanya wa bagenzi banjye ndekera aho ngaho yahasigaye turakomeza twungurana ibitekerezo uko ikiganiro gikomeza kugira imbere murakoze
urakoze cyane Maitre Rusagara uvuze ibintu by'ingenzi bagenzi banjye nduzera ko baza kugira icyo bivugaho nyine afere ndizera ko no byabitunganye wasoza se mu kiganiro ndetse uranatubwira niba wandabashe kudukurikira kuko mugenzi wacu yaravuze ibintu bikomeye cyane wenda nawe waza kugira icyo bivugaho ariko banze ufate amasegonda 30 usoza abaduteze amatwi
urakoze cyane bwana Peje uranyumva neza
turakumva twese
urakoze cyane nukumbabarira nagize ibibazo bya tekinike nyine bikomeje ariko nabumvaga nuko gusa mwevuga mwaba ufite ibibazo byo kunyumva reka rero mbasuhuze mwese mbere kuri wowe bwana Peje Epimake Inyasi ndetse na François Mutuyumungu mwese ndabashuhuje cyane kandi mbashimira ko mwaje kuganiriza abanyarwanda kuri iyi ngingo ntekereza ko ikomeye ku buzima bwabo ubwo rero nanjye kubinda kunshobokera ntabwo ndakubura gakirekeje bakanye nanjye nashyiraho ubwo ndabashuhuje kandi nshuhuje n'abari kugiye bose n'abazakurikira mu minsi iri imbere
urakoze cyane Comrade Axel reka mpita njya kwa François Mutuyemungu nyuma y'amagambo ya Metero Sagara ntacyo navuga kuko nari kumubaza byinshi nyine ariko nawe uri umusesenguzi n'umunyapolitike gerageza utubwire wowe muri iriya audio wumvisemo iki iyi nama niba wayikurikiye wenda ugira ikindi kibubwiraho nawe ugerageze udushongari kuko hari abantu bagiye bandika bati mu Rwanda nta mashyaka ahari buriya ni ubukiyosike bwa FPR mu Rwanda nta madini ahari bariya bose bari muri FPR yewe ndakeka kuteri weza no kuvuga ku kibazo cy'abasirikare b'abajenerali bagaragara muri izi nama ko kugeza ku bicatinga bimbaza ati ibi bintu bimeze bite ariko mujye mwiko ko FPR ivuga ngo aba ni umuryango ibyo bintu biri convention tushaka kuvuga Kagame aravuze ati ntabwo bikora ahangaha turi umuryango niyo mpamvu dukora muri ubu buryo duhurira hamwe tukavuga ibibazo byacu muri ubu buryo cyangwa tugakora inama muri ubu buryo ariko twebwe turacyavuga tuti ntabwo biba biciye mu mategeko ntibiciye mu mucyo ariko kuri kagati ni ubudasa yabigarutse muri inama ati ubudasa bwacu dore uko bukora François Mutuyemungu ntizimye amagambo ijambo rero ryanjye
murakoze Serge iri jambo rya Kagame mu by'ukuri ngira ngo nta nubwo akigira abantu bamutegurira speech kuko ndebye nsanga yasubiyemo izo mu myaka myinshi ishize nta kintu yongeyemo gishyashya yagarutse ku bantu biba ariko mu by'ukuri niba ari umuntu wa mbere wiba nkeka ko ari we n'umuryango we n'abamushamikiyeho barimo no kugerageza gutwara ibya Kangondo ahantu bamusaba miliyari 15 zonyine zijya kungana n'amafaranga umuhungu we yaguze inzu muri California we akaba yumva ko yabitwarira ubusa ahagaruka kuvuga ko ngo abajenerali ngo bamunaniye ntacyo yabakoraho ibintu nabyo biteye amakenga no kwibaza niba commander in chief abibwira imbere y'abanyarwanda ati nanjye imitima yabo ntacyo nayikoraho baziba rubanda bazakubita rubanda bazica rubanda urumva ari ikindi afite cy'ubwira abanyarwanda se ariko nta muntu uvuga inti ni kwa kundi yica ibintu abizi kandi abishaka ariko yarangiza akabraminga bariya bose babikorana kuko twarabibonye ubwo uriya James Musoni akiri muri Ewasa ariyo kera bitaga za retrogaze ibijyanye n'amashanyarazi n'amazi ubwo baryaga umushinga za miliyari nyinshi cyane yamuhembye kujya kuba ambasaderi muri Zimbabwe biba bikwereka ko mu by'ukuri biriya bavuga ngo baramunaniye ntabwo bamunaniye ahubwo ugaruka ukibaza uti ayo mafaranga ninde wayatwaye ko tuzi ko muri kiriya gihugu n'umumotari bamushyizeho mubazi kugira ngo bamenye akorera nayo bamutwara ayo niwe bigaruka ukabona ko mu by'ukuri ntacyo gifite cyo kubwira abanyarwanda kuko uribaza uti havuga ati abajenerali bafite inda mbi baramunaniye ariko se ninde muntu wiba amafaranga y'abanyarwanda ni wa muntu mu by'ukuri wigwijeho Kagame turabizi yavutse umunyarwanda nkatwe twese yabaye umwana nk'abandi bose Kagame yatubye akondo nkatwe twese nk'impinja bazishyiraga hasi yatamiye ku kondo ntabwo tuzi umutungo rutagambye baramusigiye ku buryo baba baraje kuvamo indege eshatu ku buryo baraje kuvamo za miliyoni 500 bamubaraho nkeka ko zimaze kuba nyinshi cyane niyo batarayamuriye noneho tukaza tukibaza tuti kwagaruka akavuga ko
no kukunganira François wenda kukunganira gato kuko muri za biography dusoma cyangwa amateka ya Kagame ntabwo Kagame ameze nka tutwese kuko avuga yuko ubuzima bwo bw'ubwana bwabaye muri struggles yahunze afite imyaka ibiri akurira mu buzima budasanzwe akura mu buzima bwo guteteka bw'impunzi n'ibindi byose urumva rero ntabwo wavuga ngo yavutse kimwe n'abandi bana bose akura mu buzima nk'abandi bana bose aho ngaho nanjye ndifata mvuge ko kondisiyo yakuriyemo ntabwo zisanzwe reka dushyiraho
akadomo ariko bigenda ahubwo nicyo kibazo twe dufite umuntu ufite ikibazo utumva arangaje politiki akoresha niba umugabo avuga ati navutse nabi nakuze nabi nabaye umuzunguzayi akaba yugaruka agakubita abazunguzayi akaba yugaruka agasenyera abantu bakangonda atabahaye ikiguzi kugira ngo umugore we ahimurire cyangwa akore pensheni ya green hills iwe akaba ari yugaruka agasenyera abantu hariya mu Kiyovu n'uyu munsi wa none nta muntu urahubaka
akaba ari ugaruka akigurira amadege tutazi umutungo rutagambwa ari amusigiye ngo dukeke ko wenda ari amafaranga cyangwa ubucuruzi cyangwa se imitungo yavuye ku muryango bye basigirwa ariko ukabona ko we mu by'ukuri bafata Kigali ikambaza ngo ubwire Serge nari muri uriya mujyi twari duhari imyaka itanu ya mbere bose bariya bose twarabonaga uriwe bafite imodoka babohoza bagira gute mu mazu babohoza nta kibazo cyari kirimo abantu batangiye ubuzima twese turebana ari nayo mpamvu uri ugiye kureba ubanza ukavuga uti abo bajeneri arimo kuvuga bose babayeho neza cyangwa iyo yamushyize ku gatebe ajya gufata impungu i Kanombe kikwereka ko umugabo yarangije kwa apurika ya sisiteme ya Starine aho donc ugomba gufata abantu ukabashyira mu gapfunsi kawe ukabereka ko kugira ngo babeho kugira ngo bishyure sikuru vizi kugira ngo bashobore kugira imodoka cyangwa inzu babamo bagomba kukuramya ukaba umwami ahantu rero ni ikibazo gikomeye cyane Kagame turamuzi nta mitungo yasigiwe n'ababyeyi uvuge ngo wenda ngo niyo yavuyemo ziriya ndege akimara gufata ubutegetsi we yarirebaga kandi kuko ikizakubwira ko yikunda uzanabibona amazu meza yose muri Kigali hoteli nziza zose muri Kigali izo ndege nziza ujya kureba ukareba BMW yaba yibitseho amavorvo yibitseho amabenzi yibitseho amarandikuza yibitseho ukareba za miliyoni zitwara kandi ari imisoro y'abanyarwanda ukajya kureba ukavuga uti ese Kagame urimo gushaka kwiriza ayingona afitiye urukundo abanyarwanda no waba ufite urukundo abanyarwanda ukajya kubaka ku Kigali Convention Center ya miliyari 400 uzi neza ko mu buhinzi hakenewe byinshi waba ufitiye urukundo abanyarwanda ukajya gushora za miliyari muri Rwanda ya idafitiye inyungu abanyarwanda ubizi neza ko muri minisante ikintu bita twisunge mu buzima ari baringa ari ugukamura rubanda waba ufitiye urukundo abanyarwanda ugafata miliyari 60 ukazijyana muri Arsenal ugafata miliyari 60 ukazijyana muri Paris Saint-Germain ukafata miliyari 60 ukazijyana muri one web ibyo byose ni imishinga yagiyemo za miliyari nateranyije nsanga iyi mishinga ine yonyine gusa harimo miliyari 600 zakagombye gushorwa mu buhinzi bagatunganya biriya bishanga bya Nyabarongo dore ko yabihaye ba Buffett zanziwe zakagombye gushorwa mu buganga tukagira abaganga bahembwa neza tukagira ibitaro bifite ibikoresho zakagombye gushorwa mu mashuri dore mwagezeho mugiye kujya gutumiza abarimu muri za Zimbabwe nyuma y'imyaka ababyeyi bagurisha imitungo kugira ngo abana barangize za universite waba ukunda igihugu ugashora muri mu bintu nka biriya tubona by'ubwirasi kubaka amahoteli se abanyarwanda tuzabamo yivuze mukanya abonye ko hoteli ijana ziri ku isoko ese ugomba kwanga ukamenya ni bande bazubatse ni Kagame ni ba bashuti biwe n'abandi bafatanyije benjwenga amafaranga ya rubanda ni bande bazishyura iyo myenda bafashe aka kanya Serge u Rwanda rufite umwenda wa biliyoni 500 ni ukuvuga ngo dufite ikibazo gikomeye ku buryo nubwo ubonemo guhumekera mu kwaha aburaminga abandi aho amafaranga yagiye barahara amafaranga yagiye he ku bagurije izo za biliyoni tukaba tugezaho umwenda ngo urenzeho bije y'u Rwanda biliyoni 500 ariko sore mujye mubisuramo neza kandi mubisurinye abanyarwanda mujye muhagira muhasurinye mubwire abanyarwanda ngo Kagame agejeje u Rwanda kuri biliyoni 500 niwo mwenda u Rwanda rufite yafashe igihugu gifite umwenda wa kangahe uretse ko burya Habyarimana bafata ubutegetsi umwenda bari barimo utarugeze kuri biliyoni 200 ariyo zari hafi miliyari 2 kandi nayo bahise babakupira yose bahise bayabavaniraho batangira kuri zero aka kanya tukaba dufite biliyoni 500 abanyarwanda bazishyura ni ukuvuga ngo Serge ayo mafaranga ntabwo ari wowe uzayishyura umwuzukuru wawe ni wowe uzayishyura noneho ukavuga ngo arimo aririza ngo bazanira ari ngo bisambo ni turabizi yagusobanurira cyomoro paycheck yiwe nangahe ku buryo yagura inzu ya miliyari 10 z'amadolari umuntu ujya kugura inzu ya miliyari 10 z'amanyarwanda ababitsa ngahe kuri konti bikwereka ko mu by'ukuri isi hari usahuzi tuzi uwo ari we
n'indukenesheje abanyarwanda n'indushyize abanyarwanda mu kibazo yarangiza akavuga ngo imana ngo bamutumaho imana ngo abantu bajya kumubwira iby'imana serije abanyagitugu burya n'abantu nge maze kubona ni nk'abana umwana n'ubona igare ku muhanda ati ni rya papa yabona imodoka ati ni yanjye yabona indege mu kirere igurutse ati ni yanjye dore ko yagize imana noga ushobora kuba yahita avuga ati nanjye ndazigura kandi abanyarwanda bazishyura aka kanya uribuka Hitler Hitler niwize kuvuga ngo imana izategeka mu kirere nawe ngo ategeke ngo imana izategeka mu ijuru nawe ategeke mu isi Kagame nawe ndumva nawe ariko agiye kubigenza buriya urumva ko nawe ngo nino sidonko niwe uhagarariye imana azategeka mu isi imana itegeke hejuru ariko nkeka ko harimo kwibeshya kwinshi cyane ko abanyagitugu ni ibisanzwe kandi ariko ngo mwavuge ngo serije biriya byavugiwe hariya abanyarwanda twese tubiziranyeho ntabwo ari ibintu byo gukora za analize nyinshi cyane inzara ubukene amaganya n'agahinda mu kubona muri rubanda ni hejuru ya ziriya policies za Kagame yashyizeho akazubaka ikintu cya apartheid aricyo nzanita ngo ni kapitalisme ya kinyamaswa aho ubona ari we na secret cyangwa na clique yiwe gusa babayeho neza kandi barangiza bakajya kuguza izo nguzanyo ku mitwe y'abanyarwanda miliyoni 13 hari abantu bigira abantu b'indera ariko nakubwira ngo izo biliyoni 500,000 zagiye hehe ko abaturage bishwe n'inzara ko nta mazi muri Kigali ko amashanyarazi ari mbarwa ayo mafaranga yagiye hehe azishyurwa n'abandi sezi byo kubagombye kuba tuvugaho ibyo kuba dufite umwanya tureba ibyo Kagame yavuze yagize gute twe tubabajwe turibaje ibihingwa no kubona igihugu cy'u Rwanda cyarahawe ziriya biliyoni zitari z'umubare kigasunirwa biliyoni bari batanze z'umwenda ariko uyu munsi wa none Kagame n'agatsiko kabageje igihugu cy'u Rwanda kuri ku ideni rya biliyoni 500,000 bizishyurwa n'abanyarwanda kandi bazabyishyura ni njye ni wowe nawe wabyaye n'abuzukuru bawe kuko Kagame na cyo murobo banyiri kuvanamo yabo nubwo ariko bibeshye ry'igihe gito ko nyuma y'ubutegetsi bwiwe bizafatwa ikibazo n'uko azaribwa na rubanda ariko abanyarwanda bararwaye bwaki bararwaje imvunja barukanywe za kangondo barukanywe mu bishanga ariheza byaba bafete barafuti iwe aricyo kikwereka ko mu by'ukuri ikibazo ni abanyarwanda ikibazo ntabwo kikiri Kagame kandi mu by'ukuri ndakeka ko ntituzaba gukomeza mu kiganiro buriya turi buze kwinjira mu bindi byinshi kandi bikomeye bireba abanyarwanda teje murakoze
François nakureka rwose ugakomeza ibyo uvuga ni ukuri biryoheye amatwi Epimache na Axel ndabaza mu kanya reka mbanze nge kuri audio ya kabiri kuko ndakeka François na Rusagara muri audio muri kice cya mbere hano babashije kuvuga ibintu bikomeye cyane ariko niba mutitegeze kuri ingingo ntimubyibagirwe mu bishyire ku rupapuro ndabigaruka mu kanya kugira ngo tubone umwanya uhagije reka rero tugaruke gato nanone kuri aka gace ka audio kuko hakubiyemo ibindi byinshi tukomeza tugenda tureba mu kanya dutera intambwe tujya imbere ndizera ko Rusagara ataza kuducika wenda tutararangiza ino ngingo kuko nzi ko igihe cye kitaza kuba kirekire kuri mugoroba ariko reka twihute kugira ngo nawe wenda aze kubona umwanya wo kongera kugaruka kuvuga no kuri igice cya kabiri
ni ibya kera bya bindi byaba uzi icyo ndicyo numvise ko hari uwabahaye igisubizo cyiza arabwira ngo uri icyo ntazi hari abiyemeje kuvuga ngo mwe mujye muvuga gusa twe ibyacu kandi bazi ko ari abanyabwenge bazi ko ari ibitangaza bazi ko ibyo nabyo nibyo abantu bahinduye ngo mujye mu bintu byo kuba smart ubwo ari smart bivuze iki imico mibi mukabana nayo mukanga guhinduka koko abayobozi bagenda bakabyimba bakarungana ndetse ntibibe bityo gusa warangiza ubwo buremere bwawe ukagira aho ugomba kubutereka ku mitwe nuwese akamenya ko kanaka ageze aha abantu bose bagomba guhagarika ibyo bakoraga ubusanzwe ahantu hatangwa za serivisi ukaza ureza agatuza ukanyura ku bandi bose bahereye mu gitondo bahagaze ku murongo ukaza ibyo ni ibya kera nari nzi ko tugomba kubisiga inyuma ariko biracyaza ibyo ni ibya kera bya bindi byaba uzi icyo ndicyo numvise ko hari wabahaye igisubizo cyiza aravuga ngo uri icyo ntazi ukora ibyo aba ari icyo ntazi mubihagarike mubiveho ibibazo dufite guhangana nabyo aho tujya ibyo dushaka kugeraho birenze ibyo inshuro nyinshi ntabwo ikibazo cyawe gikwiye kwikorerwa n'abandi bantu abo wari ukwiye kubaho gufatanya nabo cyangwa ufasha kugira ngo ikibazo ibibazo dufite bikemuke niba ushaka serivisi ahantu ubundi niyo mirongo yari ikwiye kuba dushaka uburyo icika abantu bakabona serivisi batagombye kujya gutora umurongo ariko niba habaye gutonda umurongo buri wese awutonde cyangwa se kubera kuri igitangaza hari uburyo wakwishyura ntabwo ari bituga mvuga ntabwo ari ugutuka hari cyagezeza abantu bashyira kuri serivisi icyo bashyiraho kugira ngo ukibone mu buryo bwihuse wishyure ariko utagombye kujya kunyura kuba ari ku murongo ibyo mvuga ntabwo rero ari amagambo gusa dukwiye no kujya dusuzuma buri gihe imikorere yacu imico muri iyo mikorere yacu ku buryo tunabihindura ntabwo ari ukubisuzuma gusa bigomba guhinduka byanze bikunze ntabwo twese twahinduka aba ugomba gukorera umutima wawe inda yawe idahaga ntabwo ibyo ngibyo bibaho ubwo havamo guhangana ikibi kigahangana n'icyiza icyiza kigomba gutsinda ntabwo abakozi b'ikibi ari bo batsinda hari aho biba hari aho byabaye ibyo ntibindeba bindeba n'ibyahangaha iwacu mu Rwanda mu Banyarwanda tuyobora inkozi z'ibibi rero zihanwa z'ingingo zigira zite zikanga zo zibakomeza ntabwo zishobora gutsinda ariko ndabivuga nifuza cyangwa nibwira ko n'abandi ariko babyumva namwe mwese ariko mubyumva ariko kibi cyahora kigaruka kigenda kikagaruka kikagira umuntu aka mu nzego za leta mu kibuko ba nubwo bivuga nyana ntabwo ari byinshi cyane abantu ko icyiza kiracyatsinda ariko ariko kibi iyo gikomeje kigakomeza no mu bantu bamwe bakagikomeza ubu ni ukuvuga ngo kirashaka kwiganza iyo usubiye inyuma ho gato iyo ucitse intege ho gato kiriganza ntabwo rero bishoboka mu byo navuga ngo dusuzume twasuzumye n'ubundi n'ikindi gihe n'uyu ni umwanya wabyo ibi mumenyereye byo inkozi z'ibibi ku kazi mu nzego za leta bamubaza bati ibi naho kugira ngo asubize akabanza kuvuga utekereza uwamureze ninde wagiye kubivuga ahubwo ninde udakwiye kubivuga impamvu abantu batabivuga bakabikuvanamo ugakunda bikakuvamo ikibazo ntabwo ari inde wagiye kubivuga no wakoze ibiki wakoze iby'iki bisobanure
reka iyo byombe nyihagarikiye aho naza gukina kandi gace ka nyuma nyine maze kumva icyo epimake na akiseri batekereza komerade epimake uranyumva
ndakumva neza bwana Serge
uzi icyo ndi cyogamwa
ndabona Rucagu bamwicaza imbere je pense ko nawe bamubwiraga
ati uzi icyo ndi cyo baturiza amazi bagakoma amashyi bati kacikacikacikaci hari urimo kubaza ati iyi foto ya Rucagu ni karenzi ye ni uyu munsi rwose kandi nawe ari mu bantu bakomaga amashyi kacikaci epimake tubwire icyo utekereza kuri iki gice cya kabiri ariko dukomeza na bagenzi bacu kuko hari ibintu biteye isoni no kubyumva bivugwa na Kagame birababaje bajya bihangana abantu badukurikira ariko tugomba kwendika abanyarwanda duhere ku bihari tutabivana mu kirere ijambo rero rijyanye bwana Epimake
bwana Serge ntabwo ndi butinde ariko kuvuga kuri icyo gice cya kabiri utanahereye no ku bya mbere byonyine mwatangiye mwibaza iyo forme y'iyo nama icyo ari cyo urebye neza abantu bari muri iyi nama ntabwo ari inama ya FPR ahubwo ni inama nkuru y'igihugu cyangwa wagira ngo ni inama komite nyobozi y'igihugu ntabwo bimwe bari ntabwo ari FPR kubera ko urareba abacuruzi barimo abihaye imana barimo abasirikari barimo abantu bose bo yashakaga kubwira ibyo ashaka kubwira bose barahari gusa icyahindutse nuko imbere bashyizeho biri hagiye bazivamo na François Ngarambe noneho bakandikaho inkotanyi naho undi ni n'ubuzima bw'igihugu yakoranyirije hariya ariko ikintu cyantangaje cyane siritu muri mu gace ka mbere wadushyiriyeho naho Kagame yavuze ati tugomba gukora ibintu tubicuritse perezida w'igihugu uvuga ko ibintu byose bagomba kubikora babicuritse unconventional other way ngo byagejeje igihugu kure kure koko Rusagara yabivuze neza na mutuye mu ngo babivuze neza byagejeje igihugu mu mwobo gukora ibintu babicuritse ni hahandi abona inguzanyo zivuye mu mahanga akazifata nk'aho ari amafaranga ye bwite akayashyira mu mufuka gufata ibintu babicuritse nibya bindi byo gukoresha afite guverinoma izwi ariko akaba afite na guverinoma y'ikuzimu bya bindi abantu benshi bakunda kuvuga bati aho ibyemezo bifatirwa muri RPF no muri guverinoma ntabwo ari ahantu hasanzwe ni iyi ni guverinoma batwereka gusa yo guhemba abantu no kugira ngo baze kujya mu nama bandike impapuro zitazigera zikurikizwa ariko hakaba na guverinoma idasanzwe ndumva ibintu arabivuga neza ati twebwe tugomba gukora ibintu tubicuritse gukora ibintu babicuritse ni ukuba hari abana barangije iniverite bose b'abashomeri barimo abagize amahirwe bakaba bari kubikwa ari abahereza mu gifundi abagize amahirwe bakaba bakubura umuhanda i Kigali abandi bose bakaba bandagaye ababyeyi babo baragurishije imirima kugira ngo bajye kwiga niba be bashobora kuba n'abarimu ngo bajye kwigisha muri segonderi ahubwo agakora ibintu abicuritse akita ku bashomeri wo muri Zimbabwe akaba ari wajya kuzana abana b'abanyarwanda bari mu kwicira isazi mu jisho barabuze uko bagira babana bazunguzayi nabwo akabarasa akabazinuza igihugu gukora ibintu babicuritse ni kuriya kubuza umuturage kugira ngo yabindi icyo ashaka ahubwo yanahinga ngo bakorere mu makoperative bazajya batarurira mu bigega bya RPF by'inkotanyi ibi rero Kagame ntacyo aduhishe aravuga ati byose tugomba kubikora ku buryo bucuritse nicyo bivuga iby'amategeko wanabisubiyeho bwana Serge uvuga igihe yavugaga ati hari ubutabera mwebwe mbuzi ariko twebwe tugira n'ubundi bwa bundi tunyuzamo Kizito
yita ubudasa yanabigarutse yuko ari ubudasa nyine bwa RPF kandi wowe uzanye n'ijambo ryiza uti ni ugukora ibintu babicuritse ni ubudasa mu yandi magambo si make
ye ubwo nibwo budasa nyine erega nyine ubudasa yatangiye kuva hakiri kare kandi ni nacyo nahereho mvuga twebwe Kagame turamunenga tukongera tukamwibazaho byinshi twizera ko ari umuntu amfede turacyakomeza gutegereza amata ku kimasa Kagame ntabwo iwe yaje afite misiyo yo kubabaza abanyarwanda ubu rero yakuriyemo wa mugani bya bindi mwakomozagaho hagomba kuba haramuviriyemo ingaruka zo kuvuga ati njyewe nzakoresha uko nshoboye ku buryo nzihimura burya Bwana Serge hari nubwo hari emosiyo zibiri zitandukanye hari urukundo hakaba no kwiva no kwihorera nibyo umuntu ashobora gukora neza akabigeraho kubera ukuntu aba yabishyize ku mutima Kagame rero nta rukundo agira ahubwo yabishyize mu kwihorera niyo mpamvu we abanyarwanda bose yabafashe responsable y'ubuzima yabayeho baba abahutu baba abatutsi kubera uko abica n'uko ababuragize urabibona ko ni kimwe we kwirwa tumutegereza ko hari ikintu cyiza yakorera abanyarwanda niho twakibeshyeho na n'ubu turacyakibeshyeho tugategereza ko ahubwo yazayihoye ahubwo twebwe twari dukwiye kumufata nk'umurwayi nk'umuntu w'umusazi tukamuzenguruka tukavuga tuti twamufata gute ku buryo twamujyana kwa muganga aho kugira ngo akomeze yangize naho kumutegerezaho ko ari umuntu bazamutumaho abakozi b'imana bakavuga bati imana yatubwiye ibi ngibi we kandi ababwira ko ari we nikabyumva we iyo abonye abanyarwanda basufura iyo abonye abanyarwanda bicwa n'inzara bicira isazi mu jisho arishima yumva ameze neza iyo atamenye amaraso arababara ni gute wategereza uyu mugabo ho icyiza amaze imyaka 28 ategeka ariko burya akagaruka atubwira kuri imwe ya manipulation yo kutubwira ko abantu bamunaniye bamunaniza iki ari uyobora bamunaniza iki ari ubashyiraho abo bantu ngo arabivuga akongera akabivuga agasubiramo muri disikuru imwe parayeri niyi disikuru y'uyu munsi yo ahubwo sinzi ukuntu byagenda wa mugani wa Francois abamutegurira ntacyo bamuteguriye kubera ko arabivangavanga ukayorwa iyo bijya ukayorwa niba ari umuyobozi w'igihugu koko ubundi hari igihe yirariraga kandi akaza kwishongora no kugira amagambo atondekanye ku buryo wagira icyo uvanamo ariko ubu ngubu arakugira mu byakera akagarura ibindi byo ni platform yabonye yo kugira ngo aze kwerekana ko akiyoboye aze kwerekana ko abanyarwanda kibumvisha aze kwerekana ko nta hazajya uko twabigenza uko ariko kose
ariko yabivuze agitangira ati uyu ni umwanya mwiza wanjye wo kuza kwinigura kubabwira ibyo mfite muri njye ariko ndabasaba namwe kubivuga
iryo jambo urimo kurivuga nawe ubwana Serge ntabwo ari ukwinigura
kwinigura
ubwo rero aba yaje kwinigura imbere y'abayobozi be aba yaje kubabwira kari ku mutima ariko kubabwira ati ndacyahari ndahari yewe nta nubwo nteze kuvaho amfate n'icyaba wabwira kandi natwe twese aduha mesaje uretse ko ararohira ubusa ntabwo azatura nk'umusozi ntabwo azatura ntabwo ari we mana siki ibyo ari byo byose igihe cye kirimo kiraza kandi natwe ntabwo twicaye turi abana bwarasheje ariko nagira ngo dukosore imyumvire yacu yo gushaka Kagame kumushakaho icyiza twizera ko ari umuntu wifuriza icyiza abanyarwanda oya abanyarwanda bavuze we familiye n'akandi gato kamwegereye ariko abandi bose turi ingurube zo kubaga akarya inyama akagurisha turi ihene zo kubaga akarya burosheti turi inka zo gukama turi ibyo ngibyo gusa ntabwo turi abantu nkawe ntabwo turi ku rwego nkawe sinzi impamvu dukomeza kubyibeshyaho iyo avuga ati abanyarwanda dufite umutekano dufite umunezero niwe abavuga na famili ye twebwe ntabwo urabona bwana Serge ihinze ibiti ukajya kubisarura biga bari ibyawe uranezerwa iyo ubibona ariko ntabwo bifata nk'abantu ihene zawe ntabwo zifata nk'abana bawe imbwa zawe ntabwo zifata nk'abana bawe mu rugo abanyarwanda rero kwirirwa twibeshya ko Kagame azigera atekereza kuba yakorera u Rwanda turibeshya cyane niyo mpamvu imirima azayiha ba bafeti niyo mpamvu amasambu yose azagira niyo mpamvu uzabona umushinga umeze nka wa mukobwa nyanja mwasomye ubushize azawirukanira kure hata abana b'abanyarwanda batavurwa bakabaho cyo bavuwe bakabaho bagira ubuzima bwiza kandi ibyo ntabyo ashaka ngiyo misiyo ye niyo kubabaza abantu niyo gucura gufuni na buhora abanyarwanda bose igihe bazagera igihe cyo kurwara amavunja misiyo ye azaba yirangije bwana Serge urakoze
urakoze cyane epi make Axel ndagira ngo nawe nguhe ijambo kuri iyi ngingo tuvuga nyuma ya Rusagara Francois na epi make bakuru bacu nyine baba bivuze byinshi ariko ndagira ngo nawe numve mu busesenguzi bwawe n'ibibazo tubona mu Rwanda ni wowe mu nyandiko zawe ukunda kuvuga ngo urambiye kubona cwe yo mu Rwanda rero ngiyi ubuzima bw'igihugu abayobozi bose bari hariya muri bwa budasa ukunda kugaruka mu biganiro dutegurira ibibazo byinshi twibaza turabyibaza ariko n'ibisubizo turabibona nuko ahubwo bitugora kubyumva epima cyane abisobanuye ati Kagame tumufata nk'umukuru w'igihugu ukwiye kumva yuko agomba kuba n'amategeko ariko arayica akanabitugura ko yayishe nkana akabitubwira kuri kamera twe tugakomeza mu mitekerereze yacu nkaho ntacyabaye biragoye muri kamera y'umuntu rero nk'umunyarwanda ukomeza kuvuga ngo Kagame kuki yakoze iki kandi yagikoze yanakitubwiye ijambo rero ryanyu ko muri dakitere
urakoze cyane bwana Serge uranyumva
turakumva neza
urakoze cyane reka nshimire bagenzi banjye ku bitekerezo byiza batanze kandi ngira ngo nanjye ibyo ndi buvuge wenda ntabwo ndi butandukanye nabo cyane reka ngaruke ku bintu Perezida Kagame yagiye yavuga yibanze mu ijambo rye yakunze kwibanda ngo ku kibi kidashobora gutsinda icyiza ariko yirengagiza ko hariya yarari imbere ye hari ikibi gusa icya mbere kibi cyagaragaye ni iki ni aho umuntu nka Rucagu agenda akambara imyenda agashyiraho amafoto ya Perezida hanyuma Perezida akabibona n'abandi barwanashyaka b'FPR bari hariya bakabibona bakabona ko ari ikintu kiri normal yahozagaya ngo abantu ba kera bavugaga ngo nguze icyo aho muri icyo gihe yavugaga nibwo abantu bajyaga bambara umudari wa Habyarimana bigasa nk'aho ari itegeko bakawambara ku makote yabo ni iki ku muntu mu gihe tugezemo kubona umuntu nk'uyu nguyu aza yambaye umwenda uriho ifoto ya Perezida kiri ubwacyo ni ikintu kibi yakagombye kugaya akavuga ati ibi ntabwo bikwiye ntabwo mu gihe kigezemo ntabwo bikwiye ntabwo ari muri kampanye elektorali ngo tubwire ngo arimo aramwamamaza ahanganye n'abandi bakandida hari ari muri kongere y'ishyaka rya FPR ntabwo byari ngombwa ko yambara biriya ngewe mbona ari ibintu byo gukabya kandi iyo abantu nyine bemeye ko imico nk'iri ikomeza icyo ni ikibi abakwiye kurwanya yagombye rero guhera kuri kiriya akaba ari cyo arwanya cya mbere akanagaragaza ko nabo wenda kuko afite iyo imiriti ko aciye bugufi ko atandukanye n'abamubanjirije ikindi kibi yakagombye kuba yabonye imbere ye ni ukuba abantu bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda baza mu iterambere nka ririya ry'ishyaka riri ku butegetsi nta gihugu na kimwe ku isi biriya bintu ndabibonamo ni ukuvuga ngo ubundi abasirikare ni abantu bari apolitiki ni ukuvuga ngo ni abantu bagombye kurengera buri muturage wese w'igihugu batitaye ku ishyaka abamo batitaye aho aturuka batitaye ku bukire bwe cyangwa ubukene bwe batitaye ku masana ayo ari yo yose ahubwo bakarengera umunyarwanda wa rose iyo rero bitangiye abasirikare nk'umwuga w'umukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba ari hariya umujyanama wa perezida mu bya gisirikare akaba ari hariya n'abandi basirikare bakuru wenda tutabashije kubona muri ariya mafoto bari hariya ibyo biba bigaragaza ko babogamye kandi icyo gihe baba batandukanye n'inshingano bakagombye kuba bafite kuba rero ubwabyo ishyaka ryo ku butegetsi ribibona rikabyemera bakabona ko ari ibintu bikwiye kuba bibaho gutyo icyo nacyo ni ikintu kibi bagakwiye gukosora ariko muri byandi bavuze ngo bakora ibintu mu buryo budasanzwe ubwo nibwo budasa bwabo ariko njye nabonye ari ikibi cya kabiri ikibi cya gatatu ni abantu nabonye b'abanyamadini hari abanyamadini nabonye rwose bari hariya nkibaza se umuntu w'umunyamadini uri mu idini aramutse anakunda ishyaka yakagombye kujyayo wenda yambaye n'umwambaro ariko ntiyambare umwambaro umuranga w'idini kuko ibyo ngibyo nibyo na FPR ubwayo yakunze kujya inenga leta ya kera ivuga uburyo abantu b'abasenyeri bajya muri za komite nyobozi za MLND ishyaka ryari ku butegetsi kera ariko nabo nibyo bari gukora ubungubu yiba wemereye umuntu w'umunyamadini kuza muri kongere y'ishyaka nka kuriya ukabona ko ari ibintu bikwiye icyo nacyo ni ikibi bakagombye kurwanya ikindi kibi bakagombye kuba babonye hariya ni ukuba abayobozi b'andi mashyaka yitwa ko atavuga rumwe na leta cyangwa se amashyaka yitwa ko ngo nayo yigenga reka wenda kutavuga rumwe na leta mbikuraho kuko byo siko bimeze kavuga amashyaka yigenga afite sitati zayo afite umurongo wa politiki agenderaho nayo akajya kwitabira inama rusange nk'ubu buryo kandi ibi ntabwo ari ibintu bibaye uyu munsi gusa ni ibintu byagiye biba kuko buri gihe haba kongere ya FPR wasanga abantu bitwa ngo bari muri PSD bari muri PL bari mu ariya mashyaka yandi yose za PS n'iki byose ugasanga nabo bagiye kwitabira ukavuga se bagiye muri kongere y'ishyaka ryabo bagiye mu biki ese kuko iyo bakoresheje za kongere zabo tutabona perezida Kagame nawe yagiye kuzitabira cyangwa nabo ariya abantu bakomeye muri FPR ngo bajye kwitabira kongere zabo ntibigaragaza mu by'ukuri ko ayo mashyaka yabo ari ku izina gusa ariko nta mashyaka ariho ubwo mvuze ibyo ngibyo gusa ikindi kibi rero cyagaragaye ni uko bariya abantu bitwa ngo bahaye manda perezida Kagame nawe yabyivugiye ko ari bo bamutoye ubundi umwanya nk'uriya wakagombye kuba umwanya wo kugira ngo bamubaze ibyo yagezeho inshingano ibyo yabemereye inshingano bamuhaye aho ageze azikora nka buriya bakagombye kuba bamubajije bati ni ukubera iki wagiye kuzana abarimu muri Zimbabwe kandi dufite abashomeri benshi hano mu Rwanda nta bundi buryo bashoboraga iyi myaka yose ishize nta buryo aba bantu bakagombye kuba barageze ku burezi butuma ubwabo iyo mirimo ugiye gushyiramo abanyazimbabwe nabo bayifata bakigisha abagenzi babo b'abanyarwanda bakagombye kuba bamubajije ese induru ziri hagati y'igihugu cyacu na repubulika ya demokarasi ya kongo ugezeho zikemura ese ubundi zatangiye zite ese abasirikare twumva bariyo bamara iki bagengwa na bije yihe iva mu misoro y'abanyarwanda hanyuma se ko twumva amafaranga agendera nk'ibyo bikorwa bya gisirikare bibera hanze y'igihugu usibye no muri kongo hari santara afurika hari mozambique twe dukurayo iki twavuga ngo kiraza kikunganira abanyarwanda basigaye mu gihugu kikabafasha kugera kuri ayo mashanyarazi kikabafasha kugera kuri ayo mazi meza kigafasha abadafite ubushobozi bwo kwivuza ibyo ngibyo ni ibibazo bakagombye kuba bamubaza muri kongere nk'iriya ahandi ubundi niko bigenda abandi bafite igihugu kigendera ku mategeko ariko aragenda akajya hari yamaze soko batukapivayo yarangiza akabazengurukamo nk'ahari abana bato b'imyaka itanu wagenda avuga wowe dore wowe mwarananiranye nta mico myiza mugira kandi aba bose nibo bashyiraho ukibaza rero uyu muntu ubona ikibi ku bandi gusa ariko wowe ntabe yagira ikintu cyiza ikintu kibi na kimwe yibonamo yibonaho cyangwa se ntabe yanemera n'abamunenga ahubwo abamunenga bose bakaba bari muri gereza nka buriya hakagombye kuba hari umuntu kuko ukunda ishyaka uhagarara akavuga ati nyakubahwa perezida iby'ishyaka ryacu bikora ryo gufata buri wese utunenze tukajugunya muri gereza ntabwo ari ibintu bijyanye n'igihe ntabwo ari byiza byanduza isura y'ishyaka ryacu ntabwo ari ibintu kandi nta kintu ubundi byakagombye kuba biduteyeho ubwoba kubera ko twe turi mu butegetsi dufite amafaranga dushobora gukoresha ibikorwa ibyo bikorwa bya twamara kubikora tukabimurikira abanyarwanda bigatuma tugirira icyizere tutagombye kuvuga ngo abaturwanya bose reka tubajugunye kuko biriya bigaragaza ubwoba tubafitiye kandi wenda ubwo bwoba tutakagombye kuvugira kuko dufite amikoro twagakoresheje tukabona ibyo tumurikira abanyarwanda abanyarwanda bakaduha icyizere ariko nta muntu n'umwe uri hariya wabashije kubimubwira ikindi rero ni uko arimo aranega ngo abayogoza umutungo wa rubanda ariko ibyo namwe mwabigaruteho u Rwanda ngira ngo nicyo gihugu cyonyine gifite perezida ukize kurusha leta ayoboye kandi impamvu ibyo byose abigeraho ni uko abantu bose babaye ibikange bose bari muri cwe hariyo usibye gukoma amashyi nta kindi kibazo kizima bashobora kumubaza ibyo rero bigatuma nyine nawe yumva ko ari imana kugera n'aho avuga ati imana ninjye yakagombye guheraho ninjye yakagombye ku ifite ubutumwa ishaka gutanga ninjye yakagombye kunyuraho biriya bintu ni bibi cyane ngewe reka nkubwire bwana Serge amagambo nk'ariya buriya aba ari mabi cyane bashobora no kukungura imana uko tubizi twese ni imana isumba byose niko tuyita nta na rimwe ushobora guha itegeko imana kuba rero wavuga ngo abantu wenda ibyo bakubwira mu myizerere yabo ntabwo byemera ibyo birumvikana ariko ntabwo wakagombye kujya muri logike yo kuvuga ngo imana yakagombye gukora ibingibi niba ari ibyo ishaka nari ubutumwa ishaka gutanga ni igihe igomba guheraho ibyo ngibyo aba ari ukwisumbukuruza cyane byaba bimeze nka wa muntu wahimbye bwa bwato bwita titanike mwese muzi arangije aravuga ngo niyo imana yabishaka ngo ntibushobora kurohama ariko byaje kubaho mwese mwarabibonye naho bitaniye na wa wundi wajyaga aririmba kwa Habyarimana ku gihe cya Habyarimana avuga ngo n'imana zaba eshanu zikibumba zikaba umuntu ngo bazamutora ariko byarangiye nyine bibaye uko byagenze twese tuzi iyi si rero twese turimo nk'abagenzi byakabaye byiza ko umukuru w'igihugu atanga urugero rwo kwiyoroshya kandi n'abitwa ko bamushyigikiye nabo bakagira ubutwari bwo kugaragaza ibitagenda neza kuba mu ishyaka ntabwo bivuga ngo abantu bagomba kumva ibintu kimwe abantu bagomba kuvuga gutinyuka kandi hariya hari abanyabwenge benshi cyane bagombye gutinyuka bakavuga ati ariko nta byera ngo de nubwo wenda hari ibyo turi gushima ariko hari n'ibitagenda neza mureke dutinyuke dufate ubutwari bwo kubivuga ariko ntibabivuga ahubwo uzasanga bashyira imbaraga cyane mu guhiga nyine ababanenga no kubita amazina ayo ari yo yose abo babashe gufata mu ntoki bakajugunya muri gereza bakabica iyicarubozo bakabahimbira ibyaha ibibaho n'ibitabaho ibyo rero ni ibintu numva buri munyarwanda wese mu by'ukuri ukunda igihugu yagombye kurwanya kandi ngira ngo ibyo turi gukora ahangaha tukaba dushije icyakora rero reka tunashime natwe twe kugaya cyane tunashime ko kamemu muri bariya bicaye hariya hari abaturiye akaro bakavuga ati agiye kuba kongere kandi tuzaganira ibi twebwe nta bwinyagamburo dufite ntabwo twabasha kugira ibyo tuvuga ariko mutuvugire ibi ngibi bigaragara ko hari ikintu byakoze kuko ubundi busanzwe muri disikuru perezida Kagame avugira mu nama nka ziriya ntabwo ari kuriya ziba ziteye bishoboke ko hari icyo byahinduye tukaba tubashishikariza rero wa mugani nubwo bari mu menyo ya rubamba kujya bakomeza gutanga amakuru hari igihe wenda bishobora kuzagira icyo bimara muri uyu murongo turiho wo gushaka guhindura ibintu urakoze bwana Serge ndumva nahinira
Axel urakoze ubwo uravuga uti imyitwarire Kagame ni ukubagaya ni ukubakubita imboko nyine ahogera ati mwa mwana rikinze informasiyo wenda se mukorana n'abanzi b'igihugu kubera ko baratwumva rubu barimo baratwumva ejo muzabyumva anyway ntabwo ndi butinde kuri iyi ngingo ndagira ngo ngaruke inyuma gato iriya audio nyigarukeho gato tuyirangize mbere y'uko twinjira kuri topic ya kabiri intambara ya M23 na FARDC twumve ibyo François Mutuyemungu yadutegure ko birahari byinshi cyane ariko nanone ikintu abantu bagomba kumva muri iki kibazo nuko abanyarwanda bakeneye ubutabazi kandi ubutabazi abanyarwanda bo bazabwiha turabivuga buri munsi kuri radio tuti umuntu wa mbere ufite devoir yo kwitabara n'umunyarwanda ntabwo byumvikana amatwi y'abanyarwanda benshi abenshi baravuga bati nimwe mukora politiki mukwiye kudutabara nibyo ndabyumva ibintu n'imagirirane nk'uko duhora tubivuga kuri aya maradiyo yaba radiyo itahuka yaba radiyo umwe Francois akora ibiganiro n'abandi bose wenda bakora ibiganiro hirya no hino ariko bagomba kumva yuko participation ya buri munyarwanda irakenewe uko yaba angana kose mu bushobozi yaba afite bwose reka turangize iyo audio gato ko navuze ko nari nyihagaritse noneho nitumara kuyirangiza turaza wenda nagiye ushaka gukora commentaire ayikore duhita tujya kuri topic ya kabiri nayo dushaka gutindaho gato kuko ndimo ndareba amasaha wageze bavuga twihute kugira ngo abaje gukora ikiganiro batagira ingingo n'imwe ibacika
bisubize so accountability ntego zacu eshatu cya mbere ubu nibyo mvuga igihugu cyacu tugakora tugafatanya gukorera igihugu cyacu tukakigeza kure ubumwe ubwo bumwe budushyira hamwe mu bikorere ni ngombwa cya kabiri accountability ni ugusubiza ibyo ukora ntibakoze ibibi byumve nawe ko ari bibi kandi abantu baba babyumva ubikosore bitarangira kubigera na kure wabonye amahirwe rimwe wabwiwe wabonye ubwa kabiri wabwiwe kuki ugomba gutegereza andi mahirwe ya gatatu ukora cya kibi abantu bakubwira buri munsi biba bivuze iki cyangwa ubona ko abantu bakugira bati ntabwo wari wabivuze wari wagiye kubivuga nicyo kibazo ahubwo ikibazo kiba kutabivuga bagenzi bawe bakakubona wangiza ntagire ukubwira ati sigaho niyo we yaba atakoze atakigiyemo icyo kibi ngo agikore ntakubwira ati sigaho kubera ko ntibikwiye ko babikora ariko icyo bivuze ni ukuvuga ngo wa wundi nawe wenda nuko azi umunsi ukurikiyeho ko nawe azabikora niyo mpamvu atakubwira ariko niba ubona ikintu atari cyo kugeza kwiye wabuzwa n'iki kugira icyo uvuga iyo conspiracy in silence ivuze iki ijyanye ite n'intego zacu n'ibyo tuvuga tugeza he buri munsi murabibona mubyumva ku maradiyo mubyumva hehe mubyumva minisitiri abajyanama ba leta iki babeguye bafashwe ba ubu rero bisigaye imico tugomba gushaka uburyo ubwo aribwo bwose dukomeza kubirwanya ntibi hari ubwo rero umuntu yibwiraga ati ni ba basaza bakuriye muri politiki mbi bagira imico mibi niba bakora bisigayemo bikorwa n'abana ndashaka kubwira urubyiruko ruri hano urubyiruko ruri hano ukwiye kumenya ngo tubatezeho byinshi icyo gihugu cy'ejo izo mbaraga hano z'uyu munsi reka namwe mwajya mu mico mibi nk'iyo guti kuki muta tudashaka uburyo dukora neza dukora ibintu bizima ufite ikibazo tukamufasha ariko ibintu byo ku koko iyo ukoze ibintu nk'ibyo mu nzego z'ubuyobozi ntabwo ari ikibi gusa ukoze ki niba ari ibyo wibye niba ari ibyo wageze gute ariko hari n'icyo cyizere umuryango nyarwanda wari ukwiye kuba uguha cyangwa ufite icyo cyizere ubundi ufite cyangwa wari ukwiye kuba uhabwa pe uracyanze urakijugunye
aditahuka munyemerere iyo audio nyagarikira ahangaha icy'ingenzi cyatambutse ahubwo ndagira ngo wenda buri wese afate umunota umwe ibiri kugira ngo ingingo tuyisozereze ahangaha Kagame aravuga ati ubu ntabwo bikiri mu basaza ahubwo biri mu batoya Rusagara ndagira ngo uhereho niba nkigufite ese Rusagara turacyari kumwe na komerezi usanga ndabona ntarimo kumubona sinzi niba tukiri kumwe abato avuga duhere kuri bariya bana be bariya ba cyomoro n'abandi bose biba aravuga ngo biri mu batoye yari azi ko ni mu basaza nk'abo nahoze ndeba uriya musaza harya uriya musaza yari yafunze ejo bundi yitwa ngo ukira uyu musaza yari yafunze ejo bundi Damiani ex premier minisitiri uramureba hari amafoto rwose yifashe gutya yumiwe nawe atazi ibyo arimo abo basaza avuga ni bande bari hariya bari mu by'ubujura biba Rusagara ndabona namubona reka mpere kuri François mutuye mungu François iminota ibiri niba bishoboka kugira ngo ingingo tuyisoze aravuga ngo biri mu batoya ariko mu batoya duhere ku mungu w'icyomoro na Ange n'abana be cyangwa aba bashumba batarimo gukiraho biri mu batoya bano bana bato nyine batakore muri politike zishaje bari muri ubwo buzura nk'uko yabivuga ariko niba uba promoting abakira muri ya myanya yo kuba bashumba yo kwibira famiye yo kwibira umuryango we François Mutuyemungu reka ngwerewe ijambo ryanjye
urakoze Serge iki ni ikibazo gikomeye cyane nakubwiye ngo umugabo ubundi bajya bavuga ngo nuzajya utunga urutoki ujye umenya ko eshatu zisigaye zikureba nibyo birimo kumubaho rero mu by'ukuri nitujya kureba ngo biracyari mu batoya keretse niba ashatse kutubwira yuko nawe atemeranywa n'umuhungu we aho yavanye ziriya miliyari icumi z'abanyarwanda ariko zihabanye na miliyoni icumi z'amanyamerika kujya kugura iyo nzu California we wenyine kandi hari abana menshi bo mu gatsiko tugumya tubona natwe twakureye i Kigali twarayibonaga cyane buryo urabona iyo ugiye mu tubyiniriro dukomeye cyane hari urabibona ko bariya abana ni wabona za tenda hafi ya zose kubera ko ari nabo bakora muri ya myanya myiza burya we Serge ujyana ofure yawe wa mwana ubikoramo agahita ahereza mugenzi we akaba ujya kubifata bikwereka ko mu by'ukuri byarimo bivuga arabizi kuva ngo biri mu batoya nuko batagiterwa igipindi nabo barimo baravanamo ayabo kuko barimo baribona ko FPR iri mu manegeka imimanuka yirukanka cyane ubujura buri ku yindi ntera ikomeye cyane
yanavuze yuko ikibi gikorwa bakirebera ntibakidenonse kuko nawe uba uteganya kuzagikora ejo bararebana ku maso ati ntabwo ukidenonsa yavuze ikintu kiri ngo conspiracy ni what ntabwo nibuka ijambo akoresheje hari ikintu cya conspiracy yavuze bakoreramo barebera kuko nawe uteganya kuzagikora ejo hazaza
ariko ni ikibazo gikomeye cyane Serge ninde watwara Rwanda rw'itabirwa rwigara numara kumenya uwo muntu uzajya tumenya ko n'abandi bose nyine baba barebera Kagame yatwara Rwanda yishe Rwigara atwara n'uruganda rwiwe yirukankanye Rujugiro atwara UDC amafaranga yose yasanze muri beka ninde uyafite hafi ayo yose yaratwaye babacuruzi bose bari bakize muri Mateus ninde wabitwaye ibyo byose yaratwaye noneho twajya kureba noneho mu bandi bwo ku mpande ni bande batwara amafaranga uzasanga ni muri ya clique nyine ya Kagame ni muri famille ni mu muryango wiwe ni mu bana bato bato banyine nk'uko tubibona kugira ngo uzabibone seje wenda mwebwe nuko wenda mudaheruka no mu Rwanda uzagire nk'aho bitazanya Rutarama urebe amavira hubatse murebe abahatuye uzasanga ari abana b'abajene abajene bakadire bakiri batoya ariko bose bafite amazina nta mwene ngofero uzasangamo Serije hari abanya Rutarama za Gacuru hari ni intoranyi z'abantu bake bake kandi n'undi bagaruka hahandi uzasanga ni ba bana baba abandi bande ba bandi nyine ba bandi nta mwana ngofero w'umuhinzi uzasangamo wize akarangiza universite akabona akazi keza kabadeje akabajya kubaka hari nta mwana w'umworozi wa Nyagatare uzasangamo wize agomba mu kiruhuko kujya kuragira inka yarangiza amashuri y'universite bagiye bagurisha utunyana n'utuma bakurisha utumasha kugira ngo yige uzasangamo warabumuhanye umwanya munyamwiza ni ba bana b'intora nyine bari muri ya clique iregere niho uzasanga umuntu nka Bamporiki ashobora gutinyuka muri rwa Rwanda kamenya kuvuga ngo u Rwanda mubona ko Bamporiki ashobora kuvuga ati nujuje miliyari kandi anyuje muri Kigali mfite ibiceri 300 ni ba bandi b'intoranyi ya clique imufasha kugumya ku butegetsi ibintu icyazo gikomeye cyane ni kwereka ko wa muco mubi bavuga ko ngo bihera hejuru kandi ngo burya iyi si igiye kubura ihera ku mutwe icyo kimugomba kuzakimenya umujura wa mbere muri kiriya gihugu ni Kagame n'umuryango n'abana be n'inshuti zabo bakamanuka hasi bike buke ugiye kureba abantu bafite amafaranga muri kiriya gihugu ni abantu bake cyane Kagame yarariye arya n'abakomoredi biwe ntabwo ushobora gutinya kwica Rwigara yaragize uruhare rukomeye cyane mu rugamba ukangaza umuntu nka Kanani nka umuntu nka Rujugiro warangiza ugafata umuntu nka Temurya bagamba guhaye ubutumwe bwose ugashyira muri gereza ikambaza nkubwire Serge aba bagabo nyina nakubwiye ngo nongera mbisubiremo mu migano twakuranye kera imyaka 5 ishize nakubwiye ngo umunyagitugu avaho nk'ubufindo kandi abyisenyiraho ibyo yubatse we wenyine abyisenyiraho yababwiye ati bavandimwe basangira ngendo ibi bijura byo mu bijenerali ngiye sinkibishobora kuko imitima yabo sinarebamo kandi kera avuga ngo nakwica nagira gute bikwereka ko umugabo yubatse ikimashini nawe kandi kizamusya nawe kizamurya uti kubera iki ubimbaza uti ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ngo ikimashini yubatse yacyubakiyeho n'inshuti ze n'abafatanya kunyunyuza rubanda ariko icyo kimashini nicyo kizanamurya nawe kubera yuko rubanda irimo irazirika gashumi inzara ubukene bwa hato na hato ubukene bw'akarande nta muntu ugira ifaranga sezo nyuma y'intambara gakeya hari abantu bahoze mu gihugu bafite amafaranga twarabonaga hari abantu bari bavuye hanze bafite amafaranga twarabonaga benshi bagiye bacika nka bakarinda bari bazanye gukora imigati twabonye barananirwa ngo bahita bisubira Uganda abantu benshi cyane twabonaga baje bafite amafaranga ari n'abakozi baje banize mu minsi ya mbere ariko mu buryo bagiye baberemera twagiye tubibona kubera ko umuntu wese witambitse Kagame mu gukunda ifaranga nsamo bitangira nko 2003 kuzamura 2005 aho ngaho mbere ntabwo twayibonaga ariko hari ukuntu Kagame yazamuye ikintu twakwita irari ry'ifaranga arazamuka twayibona ararikunda arikundisha nabe arangije arikundisha n'inshuti ze bose rero mu kwiba no mu kugira gute nta n'umwe bazavuga iki se bose baba bacecetse gusa buriya nta muntu we w'amafaranga atabifite mu ruhare Andrew Nyamvumba arimo araziriki n'umuntu wa Nyamvumba aziriki ngo yaturutswa za miliyari hafi 5 baza turashaka kuzijyana mu ruganda rwa Damascene rwa Steel Masena
utanavuze Andrew Nyamvumba sande wa kabarebe we yubaka uruganda rutunganya amabuye y'agaciro ate imari yayikuye he ishoramari ryavuye nuko ari uvuze Andrew Nyamvumba ariko reba sumbire ryanga umuhungu we si uri mu bintu by'amabuye y'agaciro mu Rwanda yakuye he ishoramari ryajya mu mabuye y'agaciro
ariko Serije ugomba kubanza ukamenya ni ukuvuga ngo amafaranga yose Kabarebe ubundi bavuga ko ashobora kuba afite n'amafaranga menshi kurusha na Kagame kuko imitungo imwe n'imwe bibye muri Kongo atigeze yerekana
ko amadiyama basahuye bafata batisangane za mbujimayi bageze ikinshasa muri bari ya diamante ba Senegal bishwe bakabavanamo imifuka ya za diamante na zabu n'imifuka y'amafaranga nyinshi cyane kabare barabizi reka tubivuga arabizi kapiteni ari wabohoje umusenegali umwe navuze izina aramwibuka neza aramuzi bageze ikinshasa bari bafite hafi imifuka irimo za diyama irimo za zahabu irimo amapawundi irimo harimo za biriyo za biriyo uwo mukapiteni yarashobora kungwa imitungo kandi ibyo bamwambye byose byose yarabyifunze sinzi yaranabitanze Kagame se barabigabanye ariko twavuga ko yo tuvuga ngo umuntu yafite agafuka ka diyama sinzi niba ushobora kwibisha kaka diyama gatoya kaba kari muri miliyoni noneho ukajya kugira umuntu usanga afite umufuka aho bose barabadiyamante bose kuko abenshi bari na burya bari abasenegali bakorera akenshi na kenshi bari abayahudi muri Israyeli buriya kari bari bafite amafaranga menshi yibitseho ari nayo mpamvu wabonaga iyo bagiraga Kanombe shangazi bazanye abantu batazi shangazi ni iki gihe ibintu bya erikire bitagiraga intebe byatwaraga abasirikare muri Congo iyo babaga babaganuye rero bagiraga ari Kanombe bakabavanamo imyenda bakabaha indi mishyashya bakabasaka ku buryo nta n'umwe ashobora kugira akadiyama cyangwa akazabu amanukana mu ndege hari so Kagame rero ko nabivanye ariko iyo myuka Kagame n'akabare bafite ntabwo aribo bayigeze kuko ntabwo aribo barwanaga hari abana ba rubanda baguye hari seje nkubwiye abana baguye muri ziriya ntara za Congo ariko imitungo yavamo yaje mu bantu bake ari we Kagame Kabarebe ariko mu by'ukuri abantu bagiye kurwana hariya ntacyo bavanyeyo uretse kuba baravanyeyo wenda na sasu barabashe bacitse amaguru abandi barapfuye abagize amahirwe bapfuye seje niyo nshaka kukubwira ngo birabaza cyane Kagame buriye imitungo yose na maraso y'abanyarwanda yajyanye muri Congo uyu munsi wa none ntituza kugaruka buriya reka mpagarikiye ahangaha ibyaraya nibirebire cyane kandi dutekerezaho buri munsi iyo tuze Kagame n'akabarebe buriya ni ijwi imwe naba manateri gukoresha abana ba rubanda bagira bakoza imitwe y'intoki ku mabuye y'agaciro ya Congo uvuye kuri iraniyumu diyama gode n'andi mabuye yose seje raporo aba nyinshi tuzifiteho byinshi cyane barangiza bakitepa mu gatuza ntabwo ari abakozi ahubwo ni uko barya abakomorede bajyanye ku rugamba seje murakoze
profesa nawe mu kanya tujya ku ngingo ya Congo epi make kuri iyi ngingo ya mbere ngira ngo twihute tuyiveho nyine hari icyo wumva wagarukaho cyangwa watorezaho cyangwa kwajya ku ya kabiri nkahita njya kwa Fere mbere ko tujya ku ngingo ya kabiri epi mace ijambo riryanyu
wenda icyo navuga ni uko nigeze kumva Kagame avuga ngo abo bantu barya ntibahage ahubwo yibagiwe ko ari we Rwabujimbiri rurya ntiruhage muri rwa rwego rwo gukora ibintu babicuritse we aravuga abantu banyereza utuntu dukeya we yibagiwe ibyo mutuye mu ngo avuze byose abasobanuye abantu bose bamufashije gufata igihugu akaba ari bo yica akanangaza ba Rujugiro ba Rwigara ba Mikobande bose abo ni abantu bazwi abamufashije ba Karegeya ba Kayumba abandi bose yarabangaje abandi arabica abari mu maprizo ibyo ngibyo abantu bagomba ni gute watinyuka waba uri muzima watinyuka gukora disikuru nk'iriya ngo ikibi nticyatsinda icyiza uzi neza abantu ba Kangondo wangaje ntabwo bishoboka ubizi neza ko watanze amategeko bati mugende musenye sinyire n'akantu ngaruka mva mu mahanga nze kugaruka byose byarangiye ntabwo watinyuka ngo ukore disikuru imeze nk'iriya ni bya bindi byo gukora ibintu babicuritse nibyo arimo gukomeza nibyo yivugira nyine ni nayo mpamvu nyine agomba kutubwira ati hari abantu bigize indakoreka umaze imyaka 18 imyaka 28 utegeka igihugu ahubwo se kuki tumba ko ari wowe kibazo niwe muntu wenyine uhaguma na wundi wigeze haguma muri abo bose wende wese kabarebe rutaremara kagarambe arabandi bantu baba barigeze baguma impande yo gucyo kugeza abamwe arabafunga kabicaza abandi akabashyira ku gate bakabakubita akongera akazabagarura akurikije igihe abishakiye ninde muntu wagumye mu mwanya uretse we wenyine wamubonye wamubonye wa mugabo wa Damian wavugaga aricaye aho ngaho ategereje kwandika igitabo cy'impapuro 400 cy'ingenga bitekereza abanye muri ndaribuze kwa muri kongere ya FPR cy'amapaji ijana urumva rwagaragura abantu yarangiza akajya kuvuga ngo abantu baramunaniye bamunanije ati ni ugukora ibintu abicuritse nk'uko yabitwibwiriye yabitwijeje kandi nta n'ikindi azigera akora azahora abicuritse kugeza igihe tuzamuvaniraho gusa ikintu nagarukaho biriya bintu ibi bintu n'ubushize narabivuze nti ekonomi ni nk'ubuzima bw'umuntu ubukungu bw'igihugu ni nk'ubuzima bw'umuntu kutabitekereza gutyo uba wibeshye nawe ubwe n'ugakora ibintu abicuritse bizageraho nawe bimucubangane bimujyanane kubera ko umunsi azaba yabuze amafaranga yo guhemba aba basirikare yo guhemba aba bose bamugaragiye bazifatanya natwe tumwirukankane kubera ko amafaranga naravuze nti umutima uramutse ari munini ufite kapasite yo kurotona amaraso yose y'umubiri ukayigumanira amaraso ntagere mu birenge ntagere mu bwonko umuntu yahita apfa nawe rero kuvuga ko amafaranga azayagumana muri famili ye mu gaco ke bwite ntagere mu bantu ntasirikire muri aba bose bakorana nawe nabo bakicwa n'inzara wa mugani wa rusagara niwe wavuze ngo basigaye biriridiya n'ibiraha n'ibiki gusa n'abafungukenera akaba ari byo barya uwo munsi kazaba kabaye kandi niho birimo kugana igihugu abantu bose barabitubwira abatahembwa bamaze amezi angahe badahembwa abambuwe abagize gute uhereye no kuri abo basirikare twavugaga ngo bajyanye za gabiro za hehe kubera ko bavuye za Mozambique badahembwa ni ibintu bizikora ubwabyo igihugu barimo kuyobora bacuritse uburyo bwo kukiyobora kizarangira kirohamye nyine imana tugira iwacu nuko duhari tukazakirohora urakoze bwana Serge
epi mate urakoze akisere umunota umwe niba ari cyo uvuga ko hari ingingo ya kabiri ngira ngo mpe France umwanya uhagije rwose tuyiganireho rusagara nawe namubuze ngo ndabona agarutse ubwo nawe yafata undi munota tukajya ku ngingo ya kabiri kuko amasaha dusigaranye ni make cyane kandi abaduteze amatwi bumvise topic twababwiye akisere ijambo riryanyu
ya urakoze cyane bwana Serge amasaha kuko arimo arajya imbere kandi ejo no kuzandikira mu bikarito nanjye nshobora kubacika mu kanya kari imbere ariko ntabwo nabura ikintu nongeraho icyo uhereye no ku ifoto wadushyiriyeho ushobora kubona ko abantu bose bafite icyo muri psychology bita authority anxiety ni ukuvuga ngo bafite ubwoba ibyo ari kuvuga bose bari gukora sambura ko bemeranywa nawe kandi mu by'ukuri mu mitima yabo ndahamye yuko benshi hari abavuga batari kubyo ndi kutubwira nta sansu bifite ntacyo ariko nta ushobora gutinyuka kubimubwira aha rero niho hari ikibazo ntabwo kuba igihugu kuba cyiza ari uko abantu bose bemeranywa kubivuzwe n'umukuru w'igihugu bashobora kumucaranyiriga bakavuga ariko nyakubahwa perezida twe tubibona ukundi nawe akavuga ati ariko nubwo mubona gutyo njyewe wenda mfite fagite zituma mbibona gutyo ariko ibyo mu Rwanda ntibibaho hariya ni nko kujya mu ntebe ya penetensiya no kuvuga ngo muze mwicare mbabwire nindagiza ngende ngira ngo umusibone ejo akaba yagize aniveriseri ye ngira ngo azaba agize imyaka mirongo ingahe harya ubwo turi mu 2022 azaba agize 65 cyangwa 6
65 gutya ndakeka nanjye
kuri 65 rero ubundi bavuga kuko umuntu akora ariko agenda abasaje ariko agenda ashyira mu gaciro ariko mu bigaragara umurongo wafashwe n'umwe kugeza ku ndunduro no gukanga abantu kubahabura kubatera ubwoba utemeye uwo murongo ubwo bikitwa ko yarenze umurongo utukura bakareba aho bamubika ibyo rero kuba hicaye abantu nkariya bazi ubwenge bazi mu mutimanama wabo ko ari ibintu bibi ko ubuyobozi butakwiye kumera gutyo kugihugu kitakwiye kuyoborwa mu buryo bumeze gutya ariko
bakabyemera. Akere ukira aho ari umuntu wanditse ubutumwa reka mpite mbuvuga kugira ngo bukomereze ko bijya gusa naha. Uyeragira ati hano kuri WhatsApp ati Serge ati iki ni igihe cyiza cyo gusubiza amaso inyuma tukabwira abanyarwanda ikiri ukuri. Muri Afurika y'Epfo ishyaka ANC bacalenjinga abayobozi baryo ati kuva ku gihe cya Nelson Mandela muri biro politike ya ANC babwiraga Nelson Mandela ati Thabombe kiba aramweguje muri biro politike, Jacob Zuma baramweguje muri biro politike, Cyril Ramaphosa nawe bashaka kuzamweguza kuko ari ibyaha bya ruswa n'ibindi. Aho ndavuga muri biro politike y'ahantu hari demokarasi. Axel wakomeza ni ubutumwa yari yoreje ahangaha kuri WhatsApp nagira ngo mbusheringe na
arakoze cyane umuvandimwe icyo nashaka kuvuga nyine ni nk'icyo ngicyo no kuvuga ngo ntabwo biri normal, ntabwo biri normal ko abantu nka bariya bazi ubwenge. Ndabona na Ngirene ntabwo nahinze ko Ngirene nawe ari muri EFPR niba arimo simbizi cyangwa nawe ni kwa kundi ngo abaperezida agiye bose bagomba kuhajya rimwe na rimwe bakahajya nta n'inshingano bahafite. Icyo nashaka kuvuga ni uko bariya abantu bose bicaye hariya ni abanyabwenge, harimo abantu bazi ubwenge bize baminuje ariko bemera ko ibintu bitagakwiye kwemerwa bibaho ngo ni uko igihugu kigomba kuyoborwa kubera ko umuntu uhagaze imbere afite imbaraga za gisirikare, afite imbaraga zo kubica, kubafunga, kubatorongeza, ibyo byose bakabyemera. Icyo rero ni ikibazo, ni ikibazo mu by'ukuri nabibwira ko hari ibintu bizaramba ngira ngo bose bari kwibeshya nk'uko na François yigeze kubivuga. Umunsi n'umwe byose bikazitura hasi kandi bizitura hasi barabibonye bize biza babireba wa mugari wa mugabo utanga ikiganiro bati biza tubireba tugaceceka. Bariya nibo ubwo butumwa bugenewe cyane, bo barabireba ko bizaba bibi ko bishobora kuzitura hasi ariko buri wese nta n'umugira ubutwari bwo kuvuga bati dukwiye guhindura ibintu. Uko twatangiye muri 1994 tugeze muri 2022 twagombye kugira undi murongo dufata, twagombye guha ishyaka ryacu undi murongo, twagombye kugira ubundi buryo dukemuramo ibibazo by'igihugu kuko isi yarahindutse, imiterere y'isi yarahindutse, natwe twagombye kureba uburyo duhinduka. Ariko uriya bari imbere aravuga ati umuntu ni jyewe njyenyine, ni jye mugomba gukurikira ibyanjye, undi wese uzaza ababwira ibindi muzabage mwifashe ubwo nabo bakabyemera. Ni ikibazo rero gikomeye ariko twebwe ngira ngo n'abandi nabo bari kutwandikira kuri za message n'abandi banyarwanda hirya no hino ngira ngo harimo bamwe bavuga bati ibintu ntabwo bikwiye kandi bagafata ubwo butwari bwo kubigaragaza. Nakifuje ko abo baba benshi kugira ngo turebe ko byibuze n'abariya bicaye hariya twazababitura. Ariko nk'uko twigeze kubivuga hari abicaye hariya ariko umutima wabo waramaze guhinduka, ari nabo ngabo bagenda bakagenda baduha ubutumwa rimwe na rimwe. Reka twizere ko umwaka utaha tuzabona benshi kurushaho. Urakoze Bwana Serge.
Urakoze cyane Axel. Ntegure ikiganiro navuga nti ntabwo turi burenze 90 ariko ni murebe ibi bintu by'u Rwanda byinjiyemo utangiye kureba amabi agati bakorera abanyarwanda guhagarika umuntu biragorana. Metro Sagara wagarutse nize kuvuga ijambo ndakubura kuri iki gice cya nyuma nyine twari tukiye muri ya ngingo ya mbere. Sinzi bari cyongeraho mu gihe cy'umunota kuko igihe cyaturangiranye ndajya ngo ngiye ku topic ya kabiri.
Urakoze cyane comrade, ntago ndenze umunota umwe nk'uko umpaye. Impamvu njye nshatse kugira icyo nshaka kuvuga ikintu kimwe gusa cyonyine. Abantu bakwiye gusobanukirwa Kagame neza bakajya bashobora kumusoma mu mutwe. Kagame ni akantu k'akajura gashaka kurya konyine kadashaka ko hari undi muntu ugira ikintu akoraho. Buriya iyo avuga ngo abana ngo n'urubyiruko ngo ruri muri ibi ngibi ngo twakira ko ari za politiki za kera, ni brainwashing. Ni brainwashing, abarimo ku brainwashing abana b'abashumba. Ubungubu murabizi barimo kurekirita abana b'abashumba bato. Abana bato nibo bashyira mu bashumba, hahandi abarimo akora mu bintu bya Kagame, aho Kagame yiba akaza agatwara amafaranga ntacyo amubajije, we umwana akaba azi ngo arimo arakorera igihugu, arimo arakorera igihugu. Abashumba bashaje barimo baricwa, bamakuza barapfuye, bankubiri bari mu bibazo, Gatera yarwaye umutima ejo bundi kubera ko dosiye ya Cogebanque wari hanze yaje kuza. Abana nka ba Teddy Mugabo rero bariya bafite fonerwa, abana nka ba Diego twahere gucuruza urusenda rwa Kagame ubwo police nabandi bagiye kuza bazaje bazaba bashinzwe ibiraha abandi bashinzwe amagi bose bacuruza Kagame nuko kugira ngo bajye bacuruza muri spirit yo kuvuga ngo barimo barakorera igihugu ngo ntago biba His Excellency yavuze gutya biriya bisaza bindi byahemukiye igihugu byari ibye ukuntu His Excellency avuga bakagenda kuri ibyo bintu ngo bari ku mutima muhanana kugeza igihe nabo bazasobanukirwa ko Kagame ari umujura Kagame yamara kwibona ko bamusobanukiwe nabo bagatangira bagapfa bagafungwa bagakeneshwa bakarokirita abandi gutyo kugeza igihe Kagame azarundukira mu magambo make rero biriya Kagame bavuga ni ukugira ngo yoze ubwonko bw'abariya bana basigare bamushumbira neza yunguka ijana ku ijana abo bana nta kintu bashobora gukuramo usibye kwambara no kugira n'utuntu dukeya ariko bo badashobora kuba baherwe ni ukuguma ari abashumba nyine gusa bashumbye nibyo Kagame buriya bategura nta bindi murakoze
murakoze cyane Maître Rusagara tuzabigarukaho nyine mu cyumweru gitaha tuzamenya n'andi makuru kandi nizere ko abari mu gihugu baza kukwandikira cyangwa baza kunyandikira noneho tukazabihuriza hamwe abakunzi baraditagura bazabasha kubimenya byinshi byavugiwe hariya bitagiye kuri audio ni mu cyumweru gitaha no kuri radio itahuka munyemere tujye kuri ingingo ya kabiri François Mutuyemungu atubwire iby'imirwano uko bihagaze kuko kuva ejo kugeza uyu munsi FARDC irimo irarwana na 23 ku ruhande rwa M23 ndabona amatangazo yabo baratabaza bati nyamuneka rwose nimuhamagare Nations Unies Congo rwose yananiye kunegosiya ishyize imbere imirwano François Mutuyemungu natinze rwose nta byinshi ufite nkubaza ahubwo ndagira nkubaze wowe udukorere presentation uko bihagaze kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri kuva ejo isakenda bavuga ko imirwano yatangiye amatangazo ya M23 aratabaza Nations Unies aratabaza European Union aratabaza East African Community aratabaza Rwanda aratabaza Emmanuel Macron n'abandi bose bati Congo yarenze ku mabwiriza yanze gukora dialogue ahubwo yaduteye mu bindiro byacu amakuru mashya meza ate y'imirwano y'iminsi ibiri nyuma y'amezi ane tubivuga kuri radio tuti FARDC yaraparitse bayinenga bati ntabwo ikora ibitero offensive kuri izi nyeshyamba ejo n'uyu munsi rero bakavuga ko rwambikanye bihagaze bite François Mutuyemungu
urakoze Serge kugira ngo tuze kumva neza uko ibintu bihagaze rero tuza kudusaba ko dutangira aho byatangiriye niba mwibuka neza uribuka igihe bwo Kagame yavugaga ati njye nzajya muri Congo mu myumvire yiwe yari amaze gucengera igisirikare cya Congo amaze kugiramo ibyitso bihagije kugeza memo muri Etat Majoro yari azi ko ibyo agomba gutegeka Felix byose agomba kuzabikora mu by'ukuri Felix nta kintu atakoze kuko niba ari umuntu wanamusinyiye amasezerano menshi cyane na Kabila atigeze amusinyira ni Felix yamuhaye byose amugeza ku birombe bya zahabu amuha Congo yose Rwanda yango izunguruke nta kibazo cyane cyane ko rwose nta competence nta competition yari irimo ariko Kagame ashaka kugira mu cyumba ko akunda utumira umugabo wawe ukamwicaza muri salo ariko akakumvisha ko agomba no kujya mu cyumba iwawe akaryama ku buriri n'umugore wawe angaha rero niho Felix yavuze ati aho ngaho ushobora kuba waranyibeshyeho ntabwo ndi babandi wigirije nkana na santage wajya kubashyiriraho ubwo yajya gutangiza ari bitero urabyibuka ko Felix yamubwiye ati wabikoze inshuro nyinshi ariko kuri iki gihe noneho azaba ari ukwiyahura Felix burya yari afite ibanga yibitseho nubwo wenda tutayigeze tubivuga nababwiye n'amakuru twari tuyafite ariko tubishyira hanze ariko hari byinshi twagendaga tubona kandi bifite fakte dufiteho n'ibimenyetso tukaba dufite amakuru ahagije cyane ariko twabwira tuti ibyo bakabarebe n'abariya bari n'uriya mushinerari wari wahawe iriya misiyo yo kuorganiza iriya M23 ni RDF bari kubagomba donc ni RDF muri etiketi ya M23 twabwiraga tuti ibyo murimo kujyamo nimba njyewe France kandi mbifite n'abandi babifite ese byagenze gute serije buriya Kigali Kagame arukuntu yiko mu gatuza akumva ko ngo ari ufite ufite Pegasus azaneka abantu bose ariko ndakumenyesha ko muri ya kindness ya Felix ashaka yubaka ubushuti kuri Kagame ni kwa kundi bavuga ngo ushaka kwica ubukombera bwa Gaza yaramwiretse aramwiyegereza amwe ko atamutinya amuhereza umugore inshuro nyinshi cyane baga bari Kigali baceza na muka Kagame mwayamubona Kagame na Felix rwose bafatanye mu ntoki bari mu biro bicaranye ubona rwose ubushuti buraho ariko Felix ntabwo mu by'ukuri yari azi uwo bahanganye abamwibeshyeho uko nakore kubwira nti Felix ari mu bantu bashobora kuba barashoboye kumva neza no kwiga Kagame hari igihugu ntaribuze kuvuga ubwo Kagame arimo apanga ziriya ntambara yaratangiye akakimara gutangira hari igihugu cya providinze drone ku buryo muri cya gihe kujya gufata Bunagana ubwo twakuze ikiganiro nkubwira nti ubu agakino kariho karure twari ku nshyi nyinshi cyane rwose Bunagana yabananiye Kibumba yabananiye bagomba gushaka santimetero bagomba kumanuka bakajya Bunagana ariko ubwo bapangaga iriya Bunagana hari amakuru yari ahari nigeze kubabwira ko dufite n'amafoto menshi cyane abasirikare bambuka bamwe muri bo tubari ko dushobora no kumenya amazina yabo nubwo tutayavuga ariko benshi barizi hari igihugu cyo kivandimwe cy'inshuti cya Congo ari buze kuvuga izina cya providinze ibintu bijyanye n'ubutasi ariko bwabo ni bwo mu rwego hejuru ku buryo amadrone atavaga hejuru ya biriya birunga ni ukuvuga ngo uko bapangiraga inyuma y'ibirunga bamasa bahashyira ziriya batayo amayinite yose bategura ibijyambuka ibigize gute Serge icyo gihugu cya providinze byose ku buryo sinzi ntabwo dushobora kuba umuntu yazabyerekana igihe kizagera kuko babibonye barabibonye Macron yarabibonye muri UN bamwe barabifite Biden arabifite mu Bwongereza barabifite ari nayo mpamvu babonye ko Macron akimara kubyerekwa n'umuntu bita Felix ni video zose demarisha zose z'ukuntu bagiye gufata Bunagana byose birimo ukuntu babiteguye ukuntu bambutse ari amayinite yose babyeretse muntu bita Macron akubitwa n'inkuba Biden we ntabyumva ari mu Bwongereza nabo nuko ari na mpamvu mwabonye ko ejo bundi mu Bwongereza Felix ahagaze ku maguru yabwiye uriya King ati mwambabare mukabwira uriya muhungu wanyu ko arimo gukina n'umuriro Kagame yari igihe mu myaka yashize yavugaga ngo ufite nyakatsi ngo ntabwo akinisha umuriro navuga ngo nyakatsi n'u Rwanda Felix yubatse ku mategura kuri broke sima zidashobora gufatwa n'umuriro ariho ubona ko Felix yawe ejo bundi ubwo yazamukaga gutubwira ku gihugu ntabwo tuza tukivuga cya providinze byose kugeza ubu n'uwo kakanya Serge mbajije amayinite amaze amezi abiri hari inyuma y'ibirunga nakubwira ni bande bayoboye kuko dushobora no kwidentifiya amwe mu mazina amasura amwe n'amwe turayazi nuko tuza tuyavuga ariko bo barabizi kuturusha noneho ukabona ko Felix yari afite icyizere ari na mpamvu yabwiye Kagame ati this time urimo urakina n'umuriro ugiye kwiyahura ayo mpamvu nabwiye nti Felix abafite ubwoba ko atarimo kurwana abakongomani biruka yari abizi virus zari zirimo hagati ya Kabarebe Kabila na bariya ba Yave na Kirimwami ukuntu Bunagana yafashwe hari ibintu nababwiye nti harimo amastrategi menshi cyane hari ibintu abantu batasobanukiwe ariko wabonye ko ejo bundi ubwo bafataga ya Siremo Kigali ukabarebe ntakazi afite nakubwira ukabarebe ntakazi afite imbere ya Kagame kuko kanabivuze nabwiye ni by the way niba ngiye Francois mfite ayo makuru yose nkabereka ukuntu bagiye gutera kuva mu kuwa gatatu mbereka amayinite azamutse nubwo tutavuga amazina ariko tuba tuyafite twarabibonaga byose kandi byose birahari Serge ikaba ari ikintu ubona ko noneho Felix yari afite byose Kabarebe na Kagame n'agatsiko kuko babipangaga byose bashaka no kubyinjiza muri uriya muhungu wa Museveni Muhoza ariko ntibyakunda kuko urabona n'igihubutsi yahise aryoherwa na deal bagiye kwinjiramo ariko ntiyamenye uko bimeze Felix bose yari abafite afite amakuru yose bajya muri UN abereka byose Macron atatse gukambiraho Felix ati ngiye sinegosia amwereka videos zose ejo bundi rero banazeretse uriya mwami w'Ubwongereza n'abazibonyeho akaganya akaba yasize abwiye Charles ati mbwira uriya muhungu ibyo arimo gukinisha ashobora gutwika akarere ariko ntabwo bizamugwa amahoro ari nayo mpamvu mwabonye ko yavuye mu Bwongereza agahita amanukira muri Ghana akajya kureba uriya musaza perezida wa Ghana Nana Okufo Addo nawe yamubwiye ati nyamuneka mubwire Kagame kandi ubwo yari ari hariya niko mwumvishije ko mu ijoro ryakeye imirwano yatangiye Felix nta negosiyasiyo afite kandi yarayisize yavuye mu Bwongereza abwiye umwami ati mubwire Kagame kuko kunegosiya ntibirimo niba ari ukurwana n'u Rwanda tuzarwana na rwo turabizi ko tari M23 kandi ntambara turayitegura sije akanya nakumenyesha ko ba basirikare bose basimbujwe bya byitso bya Kagame uvuye kuri baya bafiremo ukazamuka umweyo bakubise muri za fadeso bavanyemo ureya ba Obedi bose turabizi aba Obedi ni RDF bariya bose kuko Kagame yafitemo abajenerali 36 mu gisirikare cya Congo abo bose nta makuru bakibona iriya sirikulero Felix yashoboye kubaka abahawe inshingano kuyobora urugamba bose bari bageze mu birindiro ibikoresho bari bakeneye niba mwibuka ya mayinite yose mwabonaga bati faci tupatiye mbunduki tupige adui nakumenyesha ko ibikoresho byahageze sinzi niba Kagame aribuze gutinyuka kwambuka byaza kumugora kubera ko biriya birunga biri kontrole ijana ku ijana drone zirakontrola isaha ku isaha kuko mu mezi atandatu ashize buri movement yose yavuye mu Rwanda yinjira muri Congo biri on record nuko ngo buri tuntu twose buri tuvunda bambukije babonye ko hari amakuru agenda stoka ukuntu batangiye gukoresha kisoro kwambuka mu Uganda bakinjirira kuri kote yindi ibyo byose bakambiye kuri uya muhungu wa Museveni ntacyo byatanze kubera ko abagabo hari igihugu cy'ishuti cyabahaye byose bwa butekinoloji bwa Kagame yajyaga babeshya ngo dusangiza ngo amabanga ngo ari secret ngo na Congo donc nibo ngo baherezaga amakuru Congo ni muri cya gihe bafataga bamwe mu banyarwanda bavanaga hariya ngo ubwo bakuze tekinoloji iteye ubwoba cyane ariko ndakumenyesha yuko buri move yose Kagame na RDF bakoze muri Congo biri on record kandi ubwo fikisemo kubabwira ati intambara turayitangiza ntabwo bizabahira kubera yuko ndakumenyesha ko hari force nyinshi cyane n'inyuma y'ibirunga hariya haba mu gito cya Ruhengeri na Gisenyi ariko strategie zo kwinjira ntazo bafite kubera ko birya birunga biri siveye isegonda ku isegonda muvi kuri muvi signora z'abariya abagabo ba Kigali ziri on record barazikurikirana cyane ariyo mpamvu babonye bashoboye ku intercepting umuntu bita ya n'amadiru yabaga arimo na bakabarebe na bakabira bariya ni ibintu birebire cyane ubona ko mu by'ukuri iyi ntambara noneho Felix asa nk'uwarangije kudekara avuga ati pas de négociation ikirakurikiraho tugomba kurwana barabizi neza ko ari Kigali bagiye kurwanayo ariko Kagame na RDF bo ubwoba ni bwose kubera ko ndakumenyesha ko ya Congo bavugaga babana ibikoresho basabaga barabibonye bariteguye bariteguye mu mashusho twanabonaga rwose ejo mbere yuko batangira gutera barimo batwereka kuri ligne de front uko bimeze abana b'abakongomani batwereka n'amavideo ariko ntabwo tuyerekana kubera ko hari ibindi akora batwereka kuri ligne de front barebana aho tureba RDF aho ihagaze rwose barebana ntabwo twari tuzi yuko oda ihari mu ijoro ko bibuze gutangira ariko nabwo nkaba nkeka ko ari wake up call atari operasiyo nyirizina yatangiye ari ukugira ngo Kagame na RDF yo basubize ubwenge ku gihe niba ari abantu b'abagabo bavandimwe bari abahungu bajyanyeyo kubera yuko fayideseyo iriteguye bari kuri ligne de front ibikoresho birahari amakuru twabonaga bakapabre yo kuba banagwana meza tatu no stop kandi bakingiye nabiri abirundo z'amadashura kwinjiza umusada turako hari amadrone yindiye muri makena nakubwira ko Kagame ameze nka nkuru ya mugabo wa Ukraine umuntu bita Zelensky nabona ko patiye defense offensive bakojeje iriya systeme yo gukasa y'ubukaseri aho ubona bakubuza uwo ari wese wakura vitaya Kagame afite ikibazo kuri vitaya bari abahungu kubera ko nabitinyuka bishobora kuzazirwanira inyuma y'ibirunga ko ariya madrone arabizi neza ko hari barimo barayateranya menshi irarangiye indege barimo baraziteranya amashari de kombarimo barayateranya barabizi neza ku mushobora ya RDF umuriro baraye babonye last night umusozi wa Kagame wagurumanaga bagira ngo imisozi ntabwo iribuze kubaho serije wabikwereka wakumirwa b'abahungu bitaga bakatanyama ntabwo bakiri bakatanyama babaye ba Schwarzenegger ni ba Rambo bari kuri front barahagaze ariko icyo nakumenyesha cyo Goma uri azayifata munsi nimo kubibona icyo cyonyine gishobora kumuhesha wenda kagatorimetari mashaka ariko abagabo bariteguye abaturage bariteguye ya ntambara batekereje nakumenyesha ko Kagame ashobora kuba yabikoze mu gihe cya ba Habyarimana batwara bariya bagatsinze bagashobora kubaha amakuru n'ibiki byose ariko umuntu bita Felix yarangije gukubita rugundo ihene umuntu bita Kagame mu buryo bwa diplomasi kandi anategura ku rugamba ku buryo aka kanya nakumenyesha ko ikiri ku rugamba kirarura navuga ngo uwo bitaga Mubaraka yakagombye kuba ari hariya kuko yavuze ko we bazamusezerera na Kagame bavuze ko kandi ngo urugamba rutwaraho ruturutse ntekereza ko nawe aka kanya atarimo gusinzira kubera ko Felix yarangije gutanga abagabo ba nyuma yabwiye Ubwongereza ko Sefini amanutse muri Ghana abwira uriya musaza Nanao Akufo Addo perezida wa Ghana ngo ahamagare Kagame amubwira ati wakemuye ikibazo nta mirwano ariko Serge nakumenyesha ko iriya yari ese kugira ngo barebe zimwe mu ntwaro bazanye ku ruga mu karere k'imirwano uko bimeze kandi amakuru twarimo tubona ari impunda zimwe za RDF za Kagame zikomeye zari zaraye zihungishijwe bazinyujije Uganda bikwereka ko bari bazi ko hari ikibuze no kuba ariko kakanya nkaba nakubwira ngo Felix aracyashaka ko ibintu babishyira mu buryo bwa diplomasi Kagame akavanamo bari abahungu biwe ariko ku rundi ruhande Felix we ari tayari araniteguye igisigaye ni kimwe sinzi icyo Kagame ari buze gukora ese arabavanamo turimo kubyumva kuko uriya muhungu wa Museveni ubwo yari i Kigali nta kintu cyari cyamuzanye barimo bareba ama strategy turakubazi ko isupu yamenetsemo inshishi Felix yababanye ikirungurira uko bigenda kose ntibazamukira bikwereka ko Serge mugabo yavuze ati ngiye nzatanga ikiguzi Kagame yapanze kwica Felix ariko yibeshya ko Felix yari amuzi kumuruta niyo nakubwiraga ngo ujya kwica ubukombe arabwagaza kandi Felix nkuko nababwiye ngo yamukururiye mu kibugo cya diplomasi amutsindiramo aramufite wese sinzazahungira sinzi uko bizagenda ariko ikibabaje ni abana ba rubanda ariya ama officers arimo gutwarwa ku rugamba bari abana ba rugamba barimo gutwara ku barubane ko gutwarwa ku rugamba kubera ko bigaragara ko intambara irakomeye ibyaba bibaye nta Kenya ibirimo nta ngabo z'amahanga zirimo n'abakongomani ubwabo nabo barangije
niyo narigiye kukubaza kuko hari abakeka ko iriya force intervention iriya brigade intervention ya East Africa yaba yatangiye kurwana kandi sibyo uravuze uti nese birashoboka wa mugani kandi koko urebye kuba brigade intervention ya East Africa Community taratangira gufatanya na FARDC nibetanye gufatanya bizagenda bite kuko message iri hano niba nakurikiye reportage yafashe kuri BBC muri interview yagiranye nabo aravuga ati nakombe nano mu Kinyarwanda murayibona kuri screen hano aravuga ngo ntabwo ashaka intambara ntabwo naje kwigira Rambo diplomasi ni feringa ariko inzira izabisigaye n'imirwano ariko iyi minsi ibiri ibintu bibaye ishobora kuba ari test barimo kugerageza ngo barebe ntabwo brigade ya East Africa irinjira muri kino kibazo nanone uti Kagame agomba gukora ibi Kagame ntashobora gufata aba bahungu bwa basubiza Kigali amahanga yose azamwota wa mugani ndaza kugira ngo na IP match icyo bivuga ariko rangize intervention akoraga ngaho kugira ngo IP match aracyari na Kiseri babe bagisha bivuga
ko aho hamwe hano ari ibintu binakomereye cyane hano bikomereye cyane buri kibazo cyari kiriho habonetse katalizeri abantu bidashimi barabizi habonetse ryarangira ivanga yandi akakanya Kongo ikintu yaburaga buriya ni bari abarobisti muri UN bayifatiraga ibihano ariko ndakumenyesha ko kuva urugendo rwa guramo ministre w'Uburusiya yakoreye Kinshasa rwahinduye byinshi cyane kandi burya abarusi birabizi bagusezeranyije ibintu babibona nka 30% by'ibikoresho bari bakeneye byanjye kugira mu karere kugira muri Kongo ubu hari indege nyinshi zirimo guteranywa ntabwo tuvuga ngo barimo kuziteranyiriza hehe nakumenyesha ko Kagame arimo gutegura iriya ntambara yamanitse agati yica ariko agomba kuzamuhaguruka kugira ngo akamanure ibintu ntabwo byoroshye ahubwo nibyo mu kuvuga ngo abasirikare ba Kigali bashaka kwinjira mu uyu muriro abibesha ko RDF ari igitangaza nababwira ngo nibafunge botine amarase kabisa bayakomeze sentire bazisere kubera yuko nakumenyesha ko Serge Felix ari tayari kandi Kagame namupushinga kugeraho bagomba gutangira intambara y'igihugu ku gihugu Serge Kagame agiye kwica abanyarwanda kwicisha abanyarwanda nta wabyifuza kuko twese tuzabihomberamo kuko amakuru dufite nawe afite nawe ubwe afite arabizi neza ko Felix tutarimo gukina that guy is not joking yamukoresheje byose yashatse kumuvanamo mu buryo bw'icyubahiro mu buryo bwa diplomasi ariko umugabo yandi gabo yibe n'ibiki byose ntarimo kubibona ariko nakumenyesha yuko ibiri mu karere k'imirwano keretse wenda bukeye Kagame yiyahuye hari igoma ariko nabwo ni ubwiyahuzi sere nakumenyesha ko umugabo Felix yamufatiye Demitere abakina futu barabizi aramukasa umukino wiwe yawugize zero bivuga ko Kagame yaruhiye ubusa abana ba rubanda bahaguye amafaranga bya bikoresho imbunda bahakoresheje bihenze cyane objectif ntayo bagezeho ariko kakanda kumenyesha ko FARDC anytime isaha iyo ariyo yose baramonta so kuri bunagana barabahuza biriya bice hakaba hasigaye kureba ngo eske Kagame arohereza forces ziri inyuma y'ibirunga zirimo gusunasunira inyuma ibyo ntabwo turimo kubibona kuko namuka bikoze icyo gihe azaba dekareye noneho intambara ifunguye hagati ya Congo mu Rwanda ariho nkeka ko bizaba bibi cyane kubera ko Serge ku rugamba hakora amakuru kandi hakora amafaranga ibi byose ntabwo nkeka ko Kagame ari tayari kurwana intambara ashaka kwinjiza mu Rwanda cyane cyane ko bitari na ngombwa ntabwo ari intambara abanyarwanda bagombye kwinjiramo ariko ndakumenyesha ko mu karere k'imirwano ibiriyo bakabaye babiturusha barabizi neza kuko uwo muriro barimo barabota wabundi bavuze ngo ngifite inzu ibikenyeri ngo ntabwo ukinisha umuriro yakagombye gutekereza kabiri akibuka ko nta kizimya mwoto afite kandi akanibuka yuko agiye kwicisha abanyarwanda Serge mu ntambara agiye kubashoramo kugira ngo ageze bampasa ibihugu bakoze amaboko ibiganza ku mabuye y'agaciro ya Congo ariko this time ndakumenyesha yuko umuntu bita Felix yiyemeje gutanga ibyo afite byose kandi FARDC yabonye byose ikeneye ku buryo nabibeshaga ko ya division ya SADC n'agakongomani bakikeneye cyane kuko ibyo baburaga barabifite Serge ubwo ntituza gukomeza mu kiganiro hari ibindi bibazo bindi ngo tuze kubikomezamo nta kibazo
urakoze cyane François utanze n'amakuru menshi wa mugani ahubwo twazabigaruka mu kimuri gitaha dufite umwanya uhagije kuri ku mirongo telefone hasigaye iminota itarenze 12 mwihangane tugiye gusoza rwose ku kandi pasate mwageze kuri uyu mugoroba ndayibashimira EPIMACH na Axelle Faci cyangwa Felix ati ntabwo naje kuba rambo wo muri Congo ndasaba yuko kino kibazo gikemuka mu nzira y'amahoro ariko Kagame yavuniye ibiti mu matwi opsiyo y'intambara EPIMACH kuri Congo ubona hari indi nzira bisigaye France bivuze mu magambo ahinnye kandi buriya nanjye nari kumubaza ibindi bibazo ariko reka tubikire mu cyumweru gitaha kuko turaza kureba muri iyi weekend niba intambara ikomeza kuko wabonye ko M23 yatabaje nabitagombye gutabaza iratabaza uhuruka inyata y'Nairobi kandi bayibwiye yuko igomba kuva mu birindiro yafashe iratabaza Rwanda iratabaza New York Claver Gatete yabonye kopi iratabaza Emmanuel Macron bati twagaga ibitero bya FARDC na les FDL nabonye raporo ya Human Rights Watch navuze bino biri abazungu kubyitondera iyi raporo ukuntu bayidoze n'ukuriteye iteye impungenge nanone sindi bwije muri raporo ubwayo kuko nayo bisaba gusoma umurongo ku murongo tukaba twayisobanura ariko kuba mu gihe faca avuga ati ngiye gutangira ibitero wenda cyangwa amaze kubona imbaraga Human Rights Watch irondoye raporo ishinja presence yabo bita ngo interahamwe muri FARDC nicyo gikomeye cyane nanone nibyo Andi Kagame yubakiragaho biramuha legitimacy sinari kuvuga ngo ndarwanya Congo cyangwa ndarwanya muri Congo kubera abo bantu bitwa interahamwe bari muri iyo raporo epi maje ijambo rijyanye
urakoze bwana Serge iki kibazo François Mutuye Mungu yagikurikiranye kera kandi arakimetriza neza njyewe icyo navuga ku byerekeranye n'imyitwarire y'ubuyobozi bwa Congo cyane cyane perezida n'ubushize ndumva twarabivuze uburyo babyitwayemo neza cyane kuba ata abayobozi ba Congo baririnze kujya mu nzira Kagame abayoyemo yo kugira ngo barwane bo bakajya muri diplomasi bakamaza bakitegura bagapeza ropuro contre y'ibyo bagiye gukora akaba bagiye kubikora ari uko bafite ingufu kandi bakaba barakoresha uko bashoboye ku buryo ubushize nibwo nabivugaga ngo ubutunzi bwabo bwabo bamariye iki bakomeje kurebera gutyo bafite ubutunzi butabarika kandi ntabwo wabugereranya n'u Rwanda niyo mpamvu u Rwanda rushaka kujya guturayo nduzi ko ari uguturayo kugira ngo bakomeze bibe ibyo babiba kuba rero Felix yakoresha uko ashoboye agakora turune y'ahantu hose ashobora kunyura diplomatikoma akaba yarahetuye kandi yarumvikanishije ikibazo cye avekereza kuntuza zigaragara le facts zigaragara nk'uko François Mutuye Mungu yabitubwiraga ndumva ari ikintu gikomeye cyane kuba yatangira urugamba ubungubu no kurutsinda yarutsinda neza kurusha uko yari kubikora mbere ahubwo gusa ikibazo ni icyo ngicyo twavugaga ese Kagame aremera ajye mu ntambara yes or no ariko njyewe mbona nta yindi choice afite nawe si umwana nk'uko yabigenje bwa mbere cya gihe kuri M23 bayikubita muri 2013 je crois je pense ko n'ubundi ari buzinga umurizo akabwira abo bahungu be ati nimugaruke i Kigali cyangwa akareba aho abacumbikirisiriza nk'aho n'ubundi ubushize aho bavuye aho bateye bavuye akongera akabacumbikishiriza ariko kuvuga ngo ari bwirohe muri uwo muriro ese bwo yagira icyo akora kuri izo ngabo za Congo ziriya ngabo za East Africa zo yazigira gute ntabwo azemera kwiroha mu muriro agiye guca imigani agiye gukora za disikuru zo kumanitira abantu avuga ati si ubundi bakoraga iki abitakane abafunge abice ariko kurwana byo ntabyo mbona pe nabavuga rero abazerwa bari mu nzira nziza ndavuga abakongomani na Kisekedi wabo bari mu nzira nziza kandi ndabona ikibazo bazagikemura kwirirwa bategereje ngo abazungu ngo nibo bazagira gutya ngo nibo bazafatira ibyemezo Kagame nibirwaneho umugabo arigira yakwibura agapfa nibirwaneho nk'abagabo hari ibindi bihugu byabikoze birakunda Angola yarabikoze birakunda Tanzania yirwanaho nta gihugu kibavogera nka kuriya cy'abazungu birakunda Burundi bwirwanyeho Congo iraburi kingo yirwanyo rwose ndabashyigikiye muri urwo rwego ntibakomereza aho ngaho urakoze bwarakoresha
ugifite ijambo uravuze uti arashaka abacumbikira cyangwa abacumbikiriza ni nabyo François yavugaga ati urugendo rwa rwa Muhozi Kigali ruhatse byinshi nawoze numva ntarya ni VOA yavugaga bibaza kuba Muhozi anyomoza se kuko se yaravugaga ati mu byo twaganira ntabwo azongera gusubira ku Twitter no kuva kuri politique interne z'ibindi bihugu umwana nawe aratwitinga ati ndi umuntu mukuru je suis nomadiste ntabwo nahabwa amabwiriza ntabwo n'umwana w'igitambamo ugahabwa amabwiriza urabona yuko hari n'ikibazo ku rundi ruhande M7 agomba gukemura kibyo avuga n'umwana akamunyomoza kandi perezida yavuze ikintu ubundi kubona umuntu wamunyomoza ari ikintu gikomeye cyane kandi mu byo twitinga n'ibi bibazo bya Congo birimo ni nabyo abantu bareba uravuga uti agomba gushaka abacumbikiriza tuzi ko benshi mushize bacumitse muri Uganda ukeka yuko ariyo pura wenda yaba ashaka gukora ko bazongera bagasura muri Uganda bwa nipi make mu magambo ahinnye
abyemera apfukama imbere ya Museveni na Muhozi kugira ngo babakire ariko ndumva kubasubiza i Kigali abazajya i Kigali azabica bazanajyayo wenda mu bwihisho ariko kubasubizayo ofisiyeroma ngo bagende kuri jeropanspa ko yabitinyuka yaba yigaragaje kurusha n'ubundi abantu barabizi ariko urabizi ko yambara fime wa mugani kugira ngo agire ngo twebwe ntitumureba abamureba ngo ntibabibona akipfuka mu maso ariko je pense ko ntagazabasubiza i Kigali aba basirikare gani na benshi kuvuga ngo azabajyana azajya se kubakoresha ikigo cy'ubuhenda ko yabacumbikishiriza mu Bugande akazajya agenda gufatayo bakeya bo kujyana muri za Centrafrica Cabo Delgado cyangwa aho handi hose agenda ajyana abana b'u Rwanda kuba abamisiyoneri nabo n'abanyarwanda abenshi n'abanyarwanda zabajyana kuba abamisiyoneri ndumva nta yindi choice afite
urakoze cyane kuko ubu ni ushyirwa mu majwi cyane ni nayo mpamvu na koko ngo itajya ivuga kuri Uganda by'umwihariko ariko ari abahunga bashobora guhunga nyine bakerekeza muri Uganda bashaka ubuhungiro kuko ingabo zihunga zirakirwa Kagame azavuga ati dore bagiye muri Uganda yaba ari abacu bari kuza mu Rwanda akabikoreshera muri blackmailing kugira ngo nawe yidefande ku rwego rwa politique internationale Axel turacyari kumwe
ndakumva Bwana Serge
Ikibazo cya M23 na FARDC urakibona ute raporo ya Human Rights Watch wayibonye iriya ni raporo nziza kuri Kagame cyane kuko ibyo yamye avuga noneho barabimwandikiye bagaragaje yuko FARDC ikorana n'interahamwe kuko nyine yamye abivuga FDR ngo muri FARDC bakorana na za operation inabaza yakozwe na M23 imaze ikorwa muri iyi minsi y'icyumweru yavugaga imyiteguro nyine ya FARDC mayi mayi na FDR ngo babiteguraga kugaba ibitero iyi ni raporo nziza kuri Kagame ariko se hari icyo yahungabanya kuri politiki ya FARDC wo kubibona
urakoze cyane Bwana Serge kuba Human Rights Watch yakwandika ibyo bintu kandi wibuke ko ibamo wa mugabo i Kigali bahora batuka ajya bamwitse ngo sinibuka akazina
imbwa y'interahamwe
reka tuze kureba ko noneho ubwo yavuze ibyo bifuzaga noneho baza kumushima icyo navuga ni uko hari na za raporo z'impuguke za ONU nazo zifite ibyo zavuze sintekereza ko ikibazo kizakemurwa n'ibiri kwandikwa mu maraporo ikibazo kizakemurwa n'uko nk'uko ipima cyabivuze n'uko Congo ifata inshingano zayo zo kurengera igihugu cyabo biramutse binabayeho ko wenda hari ku buryo ingabo za Congo zikorana na FDLR ntabwo biha na gato uburenganzira bw'u Rwanda bwo kwambuka ngo rujye gutera
nagira ngo wibutse ko Patrick Muyaya yari kuri TV5 Monde uyu munsi abidenosa abinyomoza Felix Tshisekedi amaze igihe abinyomoza Congo irabinyomoza ariko amaraporo nk'aya arimo arashinja Congo nicyo nyirajya ngo nongere kumanyaza
Bwana Serge nuko menya ziriya raporo wibuke ko ziriya organizasiyo za Human Rights Watch zigira za zone zikoreramo ushobora gusanga ari nka Human Rights Watch ya zone ya Afurika yo hagati yanditse ibyo bintu ariko muri raporo zizasohoka ziri imbere ugazasanga wenda haje ibindi binyomoza ibyo ntabwo twabitindaho kandi nta n'icyo mbona bishobora gufasha ku Rwanda kuko icyaha cyarakozwe bateye igihugu kigenga baviyora teritwari yacyo nta kintu kimwe kishobora kujustifya rero iki gikorwa bakoze niba hari ibibazo bihari hari za platform byagombaga kunyuramo haba mu rwego rwa relation bilaterale hagati y'ibihugu byombi haba mu rwego rwa EAC kuko Congo nayo yagiye muri EAC byaba mu rwego rwa CPG byaba mu rwego rwa African Union ibyo byagombaga gukemurwa aho ngaho ntabwo byahaga u Rwanda uburenganzira bwo kohereza ingabo muri kiriya gihugu iyo rero ni fact y'uko u Rwanda ruhari ibyo rwavuga byose nta na kimwe gishobora kujustifya icyo kintu ubwo rero Congo nayo intekereza ko nk'uko tugenda tubibona bari kugenda bisuganya Congo burya imaze imyaka myinshi mu by'ukuri nta gisirikare gifatika ifite kubera impamvu zitandukanye harimo n'iz'u Rwanda rwagizemo uruhare ariko ubu ngubu bari kugenda bisuganya kuko ntekereza ko abakongomani benshi igice kinini cy'abakongomani bamaze kubona ko iriya ari agresi idashobora kwemerwa n'agasuzuguro gakabije kandi iriya zone nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose iriya zone ya Afurika yo mu biyaga bigari niyo zone yapfushije abantu abaturage benshi cyane iyo rero byatangiye kuvugwa noneho openly bikavugwa n'abantuza n'abashingamateka b'igihugu nka Amerika bikavugwa n'abashingamateka b'ibihugu by'u Burayi bavuga umubare w'abantu baguye muri iriya zone ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere haba hagomba no kuzagaragara za responsabilité ni ukuvuga ngo iki gihe aba ari signo ikomeye simbona ari inyungu u Rwanda rushobora kuzagira zo gukomeza kuvuga ngo reka dutsimbarare ku kuguma hariya ntekereza ko aho wenda barimo bashaka inzira z'uburyo bazava hariya mu buryo budasebetse cyane ariko biragoye tugarutse rero ku by'uriya muhungu w'ibuganda ntabwo nzi icyo bamukurikiyeho mu by'ukuri ntabwo uriya ntekereza ko ari umuntu ushobora kugira igikorwa kizima yategura cyagira icyo gifasha u Rwanda usibye kumu exploita gusa bakamukoresha amafuti ariko ntekereza ko abagande nabo hari aho bizagira ntibabyemere
ndakwibutsa we na nyirarume iyo avuga za operasiyo Rudahigwa yavuga ati ibintu Kongo ikorera abatutsi muri Kongo ntabwo twabyihanganira hari tweet ze zagiye zisohoka abantu bakibazaho byinshi comrade Fred
yego izo twitter rero ni nko gufata igishiriro ukajugunya muri essence nyine ni ibintu ntabwo mbona inyungu u Rwanda rushobora kubigiriramo hari ikintu u Rwanda rwashatse gukora muri Congo cyo kwemeza amahanga nk'ibyo bigeze gushaka kwemeza Burundi ko ngo hari kuba jenoside hari umwuka wa jenoside n'icyo ariko abanyekongo kugira ngo bamenye ubwenge babirwanya hakiri kare u Rwanda ubu ngubu rwabonye ko ari ibintu bidafata iyo FDLR wumvishe ubutumwa bwa Blinken ubwo yari ari mu Rwanda avuga ati ubutumwa nazanye hano ubwo nzaniye Perezida Kagame nabwo nahaye Perezida Tshisekedi mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo mwishaka kwigira ababajeyi ngo mugaragaze ko ari mwe murengana cyane na bariya nabo bafite reclamation zabo kandi nazo zifite akamaro umuti rero ni uko muganira u Rwanda rero kuva na kera kose ku butegetsi bwa Kagame ibintu byitwa ibiganiro ntabwo ari ikintu cyabihishe ntabwo bakiza ariko ni umuti uko biri kose bazagera aho bakawunywa nibagira amahirwe bazemera kuwunywa hakiri kare y'amazi atararenga inkombe ariko ntekereza ko abanyekongo ubungubu bamaze gusobanukirwa kandi bafite uburyo bwinshi bashobora gukoresha kugira ngo bagire imbaraga nubwo zitava mu maboko y'abana babo zishobora no kuva mu maboko y'abandi bashobora kwiyambaza kandi barahari benshi kandi bafite n'inyungu zo kuba bakwiyambazwa u Rwanda rero rwo ntabwo mbona ko ruzarwana kuri furo zose zo muri Afurika ngo ruzabishobore tanto bari muri Central Africa bari muri Mozambique bari muri Congo numvishe ngo muri Benin naho ngo bariyo n'ahandi henshi ntabwo nibaza ko izo mbaraga bazazibona uko byabimeze kose ibihugu kandi byabakoreshaga ubungubu Congo irababwira ati ibyo mushaka kukimunyura hariya iyo ubona buriya ngira ngo njyewe muri memoire recente ngira ngo nibwo bwa mbere mu myaka nka 20 ishize umwami w'Ubwongereza yakiye perezida wa Congo Republika ya Demokarasi ya Congo kandi randevu nka ziriya ntabwo ziba zigendeye ubusa wenda umwami baravuga ngo mu Bwongereza ntabwo akina politike aba ari une figure iri aho ngaho wenda itagira influence muri politike y'Ubwongereza ariko biriya bifite signification yabyo ntabwo ntekereza ko Tshisekedi aba yabonanye n'umwami atabonanye n'abandi bayobozi bo mu Bwongereza Ubwongereza wenda ubungubu mu iminsi bwifite ibibazo byabo by'ubuyobozi busa nk'uburi kujegajega ariko uko biri kose Perezida Kagame yagira enterezo kugerageza kumvikana na Congo kurusha uko yashakisha uburyo bwose bw'amayeri bw'amacenga bwo kwibwira ko afite abasirikare ngo bakoze imyitozo ihagije bashobora kuzarezita igihe gito ariko ntabwo bizaramba kandi noneho no mu bihugu by'abaturanyi ubuyobozi kugenda guhinduka muri Congo Dr. William Ruto ntabwo ntekereza ko azajya mu mukino wa Kagame kimwe n'uko uriya mudamu wo muri Tanzania nabwo mwarabibonye ko atari mu mukino wa Kagame abarundi baramusobanukiwe uburyo rero Kagame azakomeza gukina politiki yo mu karere we ari Saint-Gluton ntabwo mbibona ubwo tuzategereza turebe ariko njyewe uko mbibona ndamutse ndubagira inama bakayumva nababwira ni mugerageze kumvikana n'abaturanyi amazi atararenga ingome kuko ibyo kwibwira ko muzabatsinda mugakora ibyo mushaka kwita ngo ni balkanization ibyo ntabwo bizigera bikunda ntabwo bizakurura ikibazo gikomeye cyane ndumva rero wenda bwana Serge reka tubitege amaso François yatugije amakuru maremare tuzakomeza no kureba uko ku rugamba byitwaye ariko
Masere aho ngaho 30 segundes ugifite ijambo mbere yuko nyine dusezera nk'uko bivuga nibyo wabonye yuko hari senateri Richard Durbin na senateri Chris Van Hall bandikiye Blinken basaba sanction kuri M23 n'abandi bayifasha urabona na Tim Kaine senateri Tim Kaine n'aba senateri batatu mu ibaruwa ndende basohoye
senateri Durbin wibuke ko aherutse mu Rwanda ejo bundi yabonye na Kagame sinzi n'ubyibuka
muri babandi bari bafite ingonejo bundi bagiye muri za
oya atari bari yabejo bundi hari abandi bagiye mbere Blinken akimara kuvayo Durbin nawe yagiye kuko ari muri komite y'ububanyi n'amahanga ya Nuza Amerika niba rero yasabye ko hafatwa sanction nuko byavuye mu rugendo yari yarakoze trip ijya kumera nk'iya Blinken ariko ubwo baba babikora mu rwego rwa Sena Blinken yabikoraga mu rwego rwa Department of State Department ubwo rero Blinken kandi nawe message yasize atanze yari itomoye kuba babaye musabaro ntabwo ntekereza ko bazakomeza kwinangira nta nyungu mbona bafite ku Rwanda cyane zatuma bakomeza kwinangira hejuru y'ibintu bigaragara cyane cyane ko nabo bakeneye support ku rundi ruhande ku birebana n'intambara y'Abarusiya muri Ukraine abanyekongo bazababwira batari ko mudusaba ko tubashyigikira mwebwe ariko twe twabiyambaza nimugira icyo mukora kandi ku bintu bigaragara ntabwo ntekereza ko hari uburyo bundi Amerika ishobora kuzitwaramo kugira ngo ikomeze yange gufatira M23 sanction kandi ufatira M23 sanction no kubana no kuzifatira u Rwanda
kobe cyane Axel ugize neza nibigukundira iyo baruwa idushyire mu Kinyarwanda ko hari abavuga bati rwose iyo baruwa mudushya mu Kinyarwanda bazayibona ku wa mbere kuko haba harimo amakuru meza Axel wakoze cyane reka rero tujye kwa François na Ipimake dusoze nuko iminota turangiranye nari kwifuza kubana nawe kuko hari yana tuzabigarukaho ku wa mbere nubona umwanya hari topic nshaka kukubazaho mu myitwarire y'abanyarwanda n'inama umuntu yabagira ariko ibyo tuzabigarukaho mu kimoro gitaha ufite umwanya ndifuza ko twazabana muri za nyandiko zawe ujya usohora cyangwa bumwe mu butumwa utanga hari ubwo nifuza ko twaganiraho kugira ngo duhiture abanyarwanda kenshi ubona batunga intoki bati ibibazo ariko batireba ubwo rero iyo ngingo niyo mucyumweru gitaha kubankurikiye live Axel tuzabana ntituzabura umwanya ku wa mbere cyangwa kugira ku wa gatanu yadushakira ngo tubane tugaruke ku bibazo byacu by'abanyarwanda turebe icyo twabiganiraho François Mutembo ngo nagira ngo dusoze tubanze tugaruke kuri iyi nyandiko nyine abasenateri batatu bandikiye secretaire d'etat basaba yuko hari hakwiye gufatwa sanction kuri M23 n'abayitera inkunga iyo nayo ni indi yerema ikomeye ubona tuvuga ariko biragora niyo bigeze muri politiki internationale nyine ukuntu babyitwaramo Congo muri Nations Unity dufite ibimenyetso amanopole y'expert ari ugasanga Conseil de sécurité ntakifata kwandikira Amerika rero ngo bakore sanction cyangwa bagire icyo bakora ntabwo babihagije no mu gihe tubona muri Conseil de sécurité ntacyo bakora mu minota 2-3 niba wayikoresha neza nkajya kwa Ipimake nawe tugasoza ku minota 3 turangiranye François Komyote
urakoze Serge ntuzivuga ngo ntacyo bimara ngo ibintu bijyanye na diplomasi ngo biratinda bigira gute nakumenyesha yuko buriya bwigiye iyo intambara irimo ireta irimo ireta yirese nibwo dutangira kubona move za diplomasi hari ibyavugwaga turimo kumva ibyo batavugaga ako wibuke ko ubwo Blinken yavuga ikinshasa isizabwira ati mushakire umutekano abaturage banyu communauté européenne nayo urayibonye Congo nishakire abaturage umutekano birumvikana ni ukuvuga ngo umugabo arigira habivuga ngo ubugabo burihabwa niba rero ari aba banyamerika ari abongereza abanyaburayi bose mu kuvuga bati Congo nivugurura igisirikare kugira ngo babone uko bagifasha abanyamerika babimaga ibikoresho kubera ko igisirikare kiri Colombie Paris Kagame ntabwo babeshyaga urabona ko rero Felix kubera amapromesi afite yatangiye gukubita umweru yatangiye gukora amavugururwa mu gisirikare aribyo bamusabaga ko bashyigikiye ko nk'uko igaragaza ko ari abagabo bakarwana ku busugire bw'igihugu cyabo ibi bituma turabibona neza cyane abatabisobanukirwa kandi ngiye niho namye mpagaze kuri timu ya Felix na ubwe uburyo bahisemo inzira voie diplomatique kugira ngo babanze bazegeze Kagame na gatsiko kandi koko babigezeho ijana ku ijana ubona ko ahantu hose Felix arimo aratambuka ntabwo arimo kujya gusaba arimo arabinginga ati kariya gahungu koko ko ari abaturanyi Kagame ko na FPR bazagenda kumwe ikazabana n'u Rwanda mwababwiye bagatwara abahungu babo niba ari n'inzara bafite tukazajya tubohereza ikijumba cya Koruta kandi ko kiba izi ntambara niho zishingiye intambara zishingiye hari ukuntu nongera mbisubiremo Kagame wose afite bwana na seti ku birombe by'amabuye y'agaciro bya Congo ariko uyu munsi wa none Felix yaraje byose agenda abwira abanyamerika abwira nyaburati